Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwaganirira kinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Ihuriro nyarwanda ya migawe ya mamare bose ya ganye umwaro ya tuni demokrasi iganye bitano tutavangura ni mwosho twigo voto ikera kuba niduteze igitugu n'ubwitanize
n'ibiri ye mwiteme nihurukira mwigabana n'abaza zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Ihuriro nyarwanda ya migawe ya mamare bose ya ganye umwaro ya tuni
shuje bakunzi muteze amatwi raditahuka ivugira i Washington DC muri kumana na Serge Ndayizeye turabayikaze kuri studio za raditahuka kuri Zoom live Facebook YouTube Twitter ndetse no ku mirongo ya telefone ndizera ko no mudukurikiye mwese kandi hagize ubutatwumva ya duhuta umwe bugufi kuri WhatsApp ni kuri 202 5097674 none tukaba twakosora setting z'ibyuma ariko kugeza magingo aya ndizera ko mutwumva neza aho ngira ngo mbanze nakire mugenzi wanjye turi bufata imwe kino kiganiro ni Comrade Commissaire Denise Rugendo ikaze mu kiganiro cy'Raditahuka.
Urakoze cyane Serge, uri kunyumva?
Turakumva neza 5/5.
Okay, urakoze cyane, ndagushimiye kuba wantumiye nkaba nkusuhuje ntuje n'abo turi bufatanye mu kiganiro kandi rero nkaba nanasuhuje abari kudukurikira n'abazadukurikira. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Komiseri Comrade Denise Rugendo kuba wemeye kubana natwe kuri uyu mugoroba kandi suze n'abanyarwanda batandukanye badukurikiye mbabwire bihangane kuko tugize leta ya 25 abandi bati kuva sama nyine turi mu bihe bigana muri sama busigaye amasaha agera hakiri kare bamwe bati nta n'ubwo radiyo iratangira ariko bagomba kwimenyera ko tuba dufite izindi gahunda tugomba kujyamo. Turagana iki kuri uyu mugoroba? Dufite ingingo zitandukanye turi burebeho, turahera ku ngingo wenda navuga zo gutabariza abanyarwanda zirahari nyinshi cyane nitumara kurira ku ngingo zo gutabariza abanyarwanda turinjira ku ngingo twabateguriye turareba ku rubanza rwa Bosco Ntaganda wajuriye ejo urukiko rwa isi ariko rugatesha agaciro ijurira rye turareba nanone inkuru twababwiye ibaye impamo DRC cyangwa Congo Kinshasa ikaba ihamagarira ibihugu bituranye nayo kuyifasha kurwanya imitwe imitwe yitwaje intwaro muri Congo ni muri bya biganiro bamaze igihe bagirana na Leta y'u Rwanda ibyo turaza kubireba turaza kureba kuri raporo ya Human Rights Watch tukareba no kuri raporo gato ya Amerika izi raporo ebyiri zije zivuga ibyo twa tumaze igihe tuvuga ariko raporo ya Amerika yo yakoze hasi ntacyo yasize inyuma turaza kubabwira amagambo ariko kuri raporo ifite amapaje arenga 30 nangahe nta wayivuga yose ngo ayirangize turaza kureba ku nama Kagame mu nama y'umuryango w'abibumbye inama irimo Guterres ndetse na Premier Minister wa Canada Justin Trudeau akaba asanga ibihugu bikungahaye ku isi bigomba kugira icyo bikora kugira ngo ibihugu bifate amadeni bibe byabasha kuva muri uwo mugogoro w'amadeni turibaza ku madeni afatwa na Kagame icyo bivuze mujye tuvuga kuri Kagame nanone turareba ku nama ya OMS yateraniyemo abayobozi ba leta n'ibihugu birenga 20 aho bagaragaye Kagame avuga ko ibihugu bigomba gutangira kwiga bikurikije itegeko nshinga rya amahame ya OMS kugira ngo bikumire ikindi cyorezo cyazaza ejo hazaza ibyo byose rero ni Kagame muri izi nama bamutumiramo agaragara kuri video biba byitwa ko ari mu nama mpuzamahanga izo nizo ngingo turi bwubakire ariko dufite izindi ngingo ngufi nto tuza kugenda tureba dufatanya kugira ngo tuzinjize mu kiganiro dufite byinshi twabateguriye kuri uyu mugoroba ndizera ko mugenzi wanjye wundi tuza kubana nawe yaba yageze muri studio nagira ngo twakire Major Rutayomba Comrade Major Rutayomba muratwumva
ndabumva neza Serge sinzi niba mwe munyumva neza
turakumva neza muri studio zaraditahuka nagira ngo nguhe ikaze usoza abateze amatwi ikiganiro kuko nawe turi bubane kuri ingingo irebana n'ibya Congo mwatagira mugasoza abakurikira raditahuka mbere y'uko tujya kuri iyo ngingo
murakoze Comrade Serge ndikaba n'umwanya wo gusoza mugenzi wanjye numvise Teni ngasuhuza abakunzi ba raditahuka abanyarwanda muri rusange hari abo turi kumwe uyu munsi ku mugoroba abazatwumva ejo n'abazatwumva ikindi gihe mbifuriza pasika nziza kandi nize kutujyana ibiganiro byiza murakoze
urakoze cyane reka nawe tukwifurize pasika nziza iminsi mikuru mihire kuko tugiye kujya mu cyumweru gitagatifu ni ibintu rero twifuza kuko abanyarwanda babyinjiramo neza banasabira igihugu cy'u Rwanda hari ingingo ngufi ngira ngo duhereho twihuta kuko wenda ntaza kubigarukaho hari itangazo cyangwa hari ubutumwa tuba tubona gucicikana kuri WhatsApp ntabwo nzi suruse iyo ariyo ariko iyo abanyarwanda babyoreje ari benshi tuba tugomba no kubaha uburyo badushyiramo icyizere baba bati mutabarize imfungwa cyangwa abagororwa ni itangazo ryavugaga ko hari imfungwa ziri hariya impanga muri Nyanza hafi ya Nyanza zitabaza bitewe n'uko munyemerere iryo tangazo mbicishemo amaso mbabwire kubataribonye wenda ibyo babikubiyemo ariko riri ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp abenshi bashaka kuba baribonye ni itangazo ryanjije nyine rivuga ngo ni mutabarize mwese abanyururu ba gereza ya Mpanga hafi ya Nyanza ngo babamaze hashize insemene bitangiye ngo aho hantu hakaba hafungiye ibihumbi birenga 7 by'imfungwa z'aba intelektuele gusa bose b'abahutu hamwe na bose ngo bose bari ahantu hamwe pardon guverinoma ngo yabafungiye aho ngaho ngo bose bari hamwe usibye ko iyi message nayibonye ariko n'umuntu twanavuganye wundi nkeka ko ashobora kuba afite abantu bafungiye hariya muri iyo gereza we ntabwo yambwiye ubutumwa nk'ubu ariko yambwiye ko iyi ntabaza nawe yayumvise ariko nkurikijwe nabonye muri iri tangazo ry'intabaza nk'uko ryanditswe abantu bakomeza bavuga nyine ko hari icyorezo cya covid gishya cyaje mu Rwanda iki nanone ntabwo ari gishya kuko cyemejwe na Minisitiri Ngamije bavuga yuko ari ubwandu bushya buri mu Rwanda bakomeza bavuga ko aba banyururu bafashwe nabi muri iyi minsi cyane cyane aba intelektuele bavuga amazina yabo bamwe hagombazi hari witwa ngo Padre Me Mategeko Padre Rora nabandi benshi bavuga agronome witwa amafaranga bavuga ama docteur agronome Juste bavuga bahuza abasirikare nabandi nabandi bakomeza bavuga ngo zambirante zimaze iminsi icyumweru zirara zitunda abantu aho zibajyana cy'impazi nibindi nibindi ino iyo butamwa nk'ubuje ubusoma uko buri ugerageza kugira abantu ko biri ariko nta surufe tuba dufite wa mugani ubwo ndizera ko yagize umuntu ufite amakuru nk'aya yazaza kuri radita uko tukabiganira akaduha detaye niba afite abantu be ariko ubu butumwa bwo ndumva ntari bubagarukeho burimo burakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri WhatsApp. Indi nkuru dufite gutabaza ndagira ngo dutabarize muramu tutabarize umuryango wa Tawimbi. Tawimbi muramuzi n'umusirikare w'umunyamurenge ku banyamurenge bankurikiye kuri mugoroba afite muramu witwa Patrick Mutware. Patrick Mutware rero akaba yarashimuswe yaraburi burengero muri iyi minsi ishize komunote y'abanyamurenge mu Rwanda rero bakaba barimo kubyandika babiganira. Mutware rero akaba yarashimuswe nta gushidikanya ko twatowe na Leta y'u Rwanda kuko ari muramu wa Tawimbi muzi neza ko ari umusirikare wa Kongo munyamurenge utavuga rumwe nyine na Leta y'u Rwanda ko nabyita ko bahora bavuga ko adashyigikiye Kagame. Patrick rero Mutware akaba yaraburi urengero nkuko tubimenyeshwa kandi komunote z'abanyamurenge zikaba zihangayitse mu Rwanda. Ibi bije nyuma yaho Dani w'umunyamurenge yiciwe. Dani w'umunyamurenge nawe murabyibuka ko yishwe amanitswe urupfu rwe twararuganiye kandi nabwo bikaba bigaragara ko Dani hari amakuru turimo kugenda tubona agaragaza yuko yaramaze kwitandukanya na karagatsiko yanga gukomeza cyangwa yanga no gukorana nabo. Ibyo tuzabigaruka mu bindi biganiro byacu bitako dufite amakuru turimo kubategurira tuzababwira mu minsi iri imbere kuri iki ngiki. Abandi bati mu Rwanda gutabaza ni kwinshi kurahari. Bamwe bati muzatabariza ryari Mudenge muramu wa Kabarebe ko nawe yugarijwe arimo gukorerwa icarubozo. Mudenge sinajya kuvuga ibye ubwo Esperance mushikiwe azabitubwira kuri radita ukwenda tuzabivuga ngo n'umugore wa Kabarebe atabarize muramu we atabarize musaza we cyangwa asumbirije naza atabarize muramu we kugira ngo tuzabigarukeho. Ariko ubwo twandikira ati abantu baratabaza ari benshi ati na Mudenge mu mutabarize ubutumwa turabusoma kandi tukava ko twabubonye kutereka igihe wenda abantu bazashaka kubyinjiramo kugira ngo tugire icyo tubivugamo. Kuri Christophe Kayumba ntacyo mvuga intabaza irazwi icyaka yashinze izi ni intabaza zose abantu bavuga ngo mutabarize. Christophe Kayumba ntacyo nshi navugaho icyaka yashinze rirahari hari n'ubutumwa yageneye abanyarwanda ejo hashize ndakeka buri no kuri Twitter tuzabugara ko tubushakira umwanya uhagije tubugarukeho. Ariko icyo navuga gutotezwa kuri Kayumba ko ntabwo ari ukwa none kwatangiranye n'ishyaka rigishingwa dosiye y'ibyaha bukurikiranyeho yo gufata ku ngufu n'umukobwa witwa ko ari umunyamakuru Fiona niba nibuka n'ibimenyetso ngo batangiye kubikusanya bajya kumusaka byo yarabitangaje kuri Twitter biri no mu binyamakuru bitandukanye. Ayo ari amakuru yo gutabaza izo ngingo sinzivu zigarukeho nkabagira ngo tujye ku ngingo yacu ya mbere. Ingingo yacu ya mbere ndagira ngo tuganire na Major Rutayomba turebe mu magambo ahirinye kandi yumvikana ikibazo cya Bosco Ntaganda. Impamvu Bosco Ntaganda ngira ngo tumugarukeho kuri uyu mugoroba mwabonye yuko ejo urukiko rwa ICC rwatesheje agaciro ubujurire bwe ndetse bwongera gushimangira ibyaha yakozwe birenga 18 ndetse n'igifungo yahawe cy'imyaka 30. Abantu bamwe baratwandikiye bavuga bati Bosco Ntaganda ntabwo yarakoreraga umutwe w'abanyekongo yakoreraga u Rwanda kandi ibyo turabizi mu Rwanda muri iyi minsi iyo bakora imanza zabo cyangwa ibyo tubona muri Kanguru Kote uzasanga bashinja barimo kuburanira bavuga ngo bakorana n'ibihugu by'amahanga cyangwa ibyaha bakoze babikorana n'ibihugu by'amahanga. Ugasanga bashyize mu majwi igihugu cya Uganda, ugasanga bashyize mu majwi igihugu cy'u Burundi, ugasanga bashyize mu majwi Zambia n'ahandi hose mu z'abanyarwanda zahungiye. Kuri Bosco Ntaganda abantu b'abakongomani bashimangira baduha ubuhamya bavuga ko Bosco Ntaganda atakoreraga abakongomani mu nyungu z'abakongomani ahubwo yakoreraga igihugu cy'u Rwanda. Kubera iki igihugu cy'u Rwanda kitavuzwe cyangwa kitaburanishwa muri ICC nk'uko Bosco Ntaganda arimo kuburanishwa? Ese kuba yarajuriye ubujurire bwe bukaba buteshejwe agaciro bisobanuye iki? Imyaka 30 y'igifungo ndetse n'izahabu y'amamiliyoni arenga 30 mwumvise agiye guhabwa abo Bosco Ntaganda cyangwa Terminator na bagenzi be bishe batraumatije badetruje mentalement n'abandi aya n'amafaranga agiye gutangwa n'imiryango mpuzamahanga ariko igihugu cy'u Rwanda nta hantu cyo kivugwa kandi mu gihe tubona ko Bosco Ntaganda yakoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda ariko u Rwanda rwo mu manza zazakwanga rubazavuga ngo abanyarwanda barimo kuburanishwa bakoreshwa n'ibigo by'amahanga mwabonye ko na Laurent Gbagbo we byarangiye rwose abayimwere bavuze ko uyu munsi muri ICC ko atazongera gukurikiranwa yagombye guhita afata indege akitahira niba asubira muri politiki akagenda turibanda kuri Bosco Ntaganda Meja Rutayomba iyi dosiye ndakeka bayikurikiranye ibyabaye mu rukiko ejo warabyumvise bongera gusomera Bosco Ntaganda bamubwira yuko ubujurire bwe nta shingiro bufite ku byaha birenga 18 akurikiranyweho ariko mwibaza ni ko ari u Rwanda rwamukoresheje kubera iki uru rukiko mpuzamahanga rwafunga amaso rutareba Bosco Ntaganda yabaye Terminator ate ninde wamusponsorije ninde wamuhaye ibirwanisho ninde wamuforomeye abasirikare en plus tuzi ko Bosco Ntaganda burya ni n'umunyarwanda w'umwimerere Bosco Ntaganda ari umunyarwanda kandi ari umukongomani icyo nacyo cyagombye kumvikana ariko uru rukiko rwafunze amaso ibyo byose rurabyirengagiza noneho tubona ikinamico rivuga ikibazo cy'urubanza ariko mwijurira narinzi ko ntakizavanamo wa mugani nk'uko nabyiyumviye ejo mu rukiko bigaragara ko ubujurire bwe nta shingiro
ijambo rya nyuma mwiburanisha risoza ryihariwe cyane n'uruhande rwa Bwana Jean-Claude Yamuremye
mutwihanganira iyo audio ntabwo ariyo twashakaga
Appeals chamber confirms by a majority.
La chambre d'appel confirme à la majorité la décision de condamnation et rejette les appels interjetés par M. Ntaganda et le procureur. Je me tourne maintenant vers l'opinion individuelle du juge Ibáñez Carranza. Dans son opinion séparée, la juge Ibáñez aborde deux concepts juridiques fondamentaux qui, comme l'illustrent les observations de M. Ntaganda présentées tant dans la procédure de déclaration de culpabilité que dans la procédure d'appel sur la peine, constituent de fausses déclarations qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires. L'opinion individuelle de la juge Ibáñez a pour but de renforcer l'arrêt de la chambre d'appel et d'aider à une meilleure compréhension du droit pénal appliqué à la Cour pour cette affaire. Et ce, dans des affaires futures, que ce soit devant cette même cour ou dans d'autres juridictions nationales, voire internationales. À cet égard, elle discute les éléments contextuels des crimes contre l'humanité, en particulier l'exigence selon laquelle l'attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile doit être menée en application ou dans la poursuite d'une politique d'organisation. Et elle aborde également le sens et la portée de la co-perpétration indirecte, y compris par le biais d'un appareil de pouvoir organisé en tant que mode de responsabilité prévu par le statut. En ce qui concerne la première question, la juge Ibáñez considère que pour déterminer si une organisation est qualifiée comme telle au sens de l'article 7 du statut, il faut se concentrer sur les caractéristiques qui lui permettraient de mener une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile. En outre, pour établir l'existence d'une politique visant à commettre une attaque au sens de l'article 7 du statut, il n'est pas nécessaire de prouver que cette politique aurait été sous-tendue par une quelconque idéologie ou motivation. Selon la juge Ibáñez, il est possible que l'État ou l'organisation soit motivé par un but légitime, mais que les moyens par lesquels il cherche à atteindre ce but soient criminels, ce qui se traduit par une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile. Elle considère dès lors que, lorsqu'elle est interprétée à la lumière de l'objet et du but du statut, l'exigence de politique générale doit être comprise comme imposant un seuil minimum visant à exclure les crimes ordinaires du domaine des crimes contre l'humanité. En outre, la juge Ibáñez est d'avis qu'une attaque généralisée ou systématique aux fins des crimes contre l'humanité équivaut à une campagne de violation grave des droits humains qui se manifeste par la commission multiple d'actes visés à l'article 7-1 du statut. Et en ce qui concerne les faits dans la présente affaire, La juge Ibanez considère que l'UPC-FPLC était une structure bien organisée, capable de planifier, de concevoir et de mettre en œuvre une politique organisationnelle visant à attaquer et à chasser les civils hindous ainsi que ceux qui étaient perçus comme des non-ituriens. La juge Ibanez est d'avis que si l'objectif de l'UPC-FPLC est de mettre fin au pouvoir exercé par le RCD-KML sur le territoire de l'Itourie était légitime, les moyens par contre mis en œuvre pour atteindre cet objectif se sont cristallisés en une politique dont la mise en œuvre s'est traduite par une attaque généralisée systématique contre la population civile pendant la première et pendant la deuxième opération. Selon elle, le fait que l'UPC-FPLC ait pu mener d'autres opérations militaires pour lesquelles aucune...
Radita Huka, aho ni muri ICC ejo hashize ubwo Bosco Ntaganda yongererwa kwibutsa ibyaha kurikiranwa 18 ndetse arongera arabihamwa audio cy'Rwanda munyihangandire nari nyufite imbere yanjye ariko ndabona
ngo iya sentare yakatiye Bosco Ntaganda uyu akaba yahoze ari umugaba yari yahawe agatagirano ka terminateur kubera gucisha abantu kubuhomba yari yungururije ingingo yo gufungwa imyaka 30 yari yakatiwe muri 2019 ariko rero sentare ikaba yafashe ingingo yuko ico gihano kigumizwaho yahamwe n'ivyaha 18 birimo ubwicanyi gufata abantu ku nguvu no kwinjiza abana mu migwi yitwaje ibigwanisho bwabaye ubwa mbere kandi iyo sentare yagirije umuntu icaha co gukoresha abantu ubucakara bushingiye ku gitsina ibijyaha vyerekeye amabi yakorewe mu karere ka Ituri muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu myaka ya 2002 na 2003
ngai guko rero murabyumva Bosco Ntaganda ko byagenze ejo mu rukiko kubandika bavuga bati ko Bosco Ntaganda atari umukongomani kandi ko yatumwe n'igihugu cy'u Rwanda yakoreraga igihugu cy'u Rwanda mwibaza muti kuki igihugu cy'u Rwanda atari cyo cyagejejwe imbere y'urukiko ibyo nabyo wenda mugenzi wanjye aza kubivugaho Major Rutayomba nagira ngo nkubaze uko wakiriye ubujurire bwa Bosco Ntaganda Terminator ngo wakoreshwaga n'u Rwanda wakoreraga inyungu z'u Rwanda abantu bose bakabibaza bati igihugu cy'u Rwanda ahantu kivugwa na hato wenda ku buryo cyakurikiranwa ku mugaragaro turabizi nk'abanyarwanda nako wari mu Rwanda muri RDF ibyo mwamukoreye uko mwamuhaye byose uri umutangabunda bitubwira najya ngo nizimye amagambo ngo ijambo kuri iki kibazo wumbwire uko byumva ijambo ni ryanyu
Serije urakoze cyane ikibazo cya Bosco Ntaganda ibintu birimo amayobera menshi ariko mbere ko ngivugaho hari uvuze mu kanya usa nkaho arimo urwenya cyangwa nko kuninura hari aboti baramwe ngo ntabarize mutekurene mudenge ati esperance mushyo zamutabarize azabe hano atuvuye tumutabarize cyangwa kabarebe rakagiye byiti cyane mutabarize inshuti yanjye w'umuntu w'umugabo w'umusaza angana kuriya turangana ni umuntu yari ameze neza afite amafaranga menshi mari muri Rwanda ubona baramutwaye iwawa mu nzererezi mu banywara umugi umuntu w'umunjeniyeri wiyubashye cyane yari ni ikintu kibabaje ariko kandi nacyo kigaragaza wakabarebe tujya tuko muramuwe neza umugore we wakurikira ubona bamutwara mu nzerezo ndarije nayari hari yari afatwa nk'ari nka vice perezida niko nabivuga icyerekana uwo ari we hariya mu gihugu nta bikabarebe nyine cyangwa tuvuga ubwaba yigaragaje ariko bwako nanjye n'agaciyo ntabwo nabishyiragamo imbaraga cyane reka twigarukire kuri tije yacu nk'uko wari ubimbwiye ibintu bya Ntaganda byaba binababaje buri iyo urambaza nti nabyakiriye guti nta kuri kubyakira nari nanabizi kuri ko bizagenda ariko nawe uti kubera iki u Rwanda utigeze ruvugwamo ngira ngo babikora bishaka bya rukiko ni ibintu biba biri muri politiki yo ku rwego rwo hejuru birimo ibintu hari tamenye gutwara koko Ntaganda ahubwo bigatuka n'uko yanaburanye nawe ngo Ntaganda ajya kujya hariya muri hariya kwa Lupanga yagiye yate ubundi yamutumye ngo kera gatatu nk'umusirikare n'undi musirikare uwo ari wese abasirikare b'u Rwanda uko bamutiragiye none muri 2021 uzi ko habaye intambara hagati y'abanyarwanda n'abagande yabereye igitangaza iramba irangiye ariko buri ahise aho ubuzima bwa mubi cyane ku buryo hagomba kuba intambara hagati y'ibihugu icyo gihe biranategurwa barahamagara baratubrifinga yewe bategura n'abantu aho bazagenda banyura icyo gihe muri 2022 niho bahise bohereza Ntaganda byihuta kujya hariya yaragiye gutegura ntabwo arake muri biriya bintu bya hariya ntabwo nubwo yararabizi ntane yahora yahuri nabyo yaragiye gutegura iki kuba yajyanye n'abandi basirikare bakeya gutegura ahantu forces zishobora kuzaturuka zambuka zijya kurwana Uganda kuko buriya igiye kurwana n'umwazi ufite imbaraga umutera ahantu henshi hashoboka utere ukoresha imbaraga nkeya ariko ufite ahantu hamwe ukoresha imbaraga nyinshi noneho icyo gihe umutera ukoresheje utunuze twinshi cyane nta concentrating imbaraga ahantu hamwe arazitatanya amara kuzitatanya rero noneho ugatera hamwe ufite imbaraga nyinshi cyane uburyo kuzamukura bizagorana igihe rero intambara irategurwa neza cyane twereka ko tuzaho tuzanyura nyuma icyo gihe rero Ntaganda we yari ahari ari ku kazi yitwa ngo ari kumwe na ruriya na Rupanga ariko afite akazi ariho n'ibyo bavuga ngo yafashe ku ngufu byo byashoboka ntabwo nabihakana cyangwa ngo mbyemeze yishe abantu byo ntabyo navuga nari mpari nta nubwo byaho nabimenyaga ariko akazi yariho birazwi ko ari akazi ka leta y'u Rwanda nyuma rero bimaze ko gupfa ibyo u Rwanda birangiye hamaze gushingwa emuvenetura irakomera cyane igira imbaraga ariko Laurent Nkunda aza kugaragaza yuko amaze kugira abasirikare benshi abasirikare beza n'abantu basigaye bava i Burayi bava mu bihugu byo muri Afurika bakomeye abo basantro bakagera dirigite kureba Nkunda abaye tire populaire leta y'u Rwanda irayibabaza cyane uyu mbwa leta y'u Rwanda amakuru ya Perezida Kagame bategwe no usenya Nkunda nibwo bahamagara Ntaganda aragaruka araza abatwayitwa Nkunda igihe gito ko ari Nkunda ari bose ni pupire ya emuvenetura leta muri Rwanda yayikoraga araza abamwungirize ba Nkunda mu gihe gitoya rero hashize igihe gitoya ahita yigumura kuri Nkunda atwara abasirikare bose ariko basigaye bakundaga Nkunda cyane bikomeza kwanga bizanamo akava ariko yamaze kumwigumuraho ariko ari amabwiriza yahawe n'ubundi sire yari umusirikare w'u Rwanda nk'uko n'ubundi Ntaganda yari umusirikare w'u Rwanda abantu bose bari abasirikare b'u Rwanda bahembwaga bari kuri payroll y'u Rwanda nta diferense yabo natumeze ahari twatandukanwaga hari na iniforume nazo nizatu nabo babaga zifite ariko baba bagiye ahantu bakambari zabo nazo zabaga zakoriwe muri tekisirwa so Ntaganda rero baza gufata Nkunda baramufunga Ntaganda aguma hariya ariwe bosi wa hariya ariko kandi nta kintu na kimwe ashobora gukorana na kimwe kitavuye kwa Kayongo igikorwa cyose itamajoro y'u Rwanda ni yamugaga amabwiriza nawe kandi agomba kuripotinga ni inama za itamajoro yazizagamo urumva rero Ntaganda ntabwo yigeze aba umusirikare wa Kongo yigeze yabaye umusirikare w'u Rwanda akora akazi k'u Rwanda nyuma rero baza kumurambirwa nawe nk'uko barembwa abantu bose aza kugira ibibazo bohereza fosi baramuhamagara ngo aze kohereza fosi kujya kumutega ngo murasimwice abwe murambuje arabimenya nibwo gufata moto we yavuye kuyisenye na moto mpaka muri ambasade y'abanyamerika abacika gutyo rero kumva uyu munsi ariho akaze imyaka 30 kumva uyu munsi ariho atafariga kuriya nizere ko abana be n'umugore we leta y'u Rwanda ibafasha mu buryo bukomeye kuko yaba ari yindi rashiti ntarabona ku isi ukuri ya mugabo ugeri wazira ariho arazira bese baye gitambo cyapa izi niba ari gitambo cyangwa niba nyuma y'igihe bizagira bikagaruka bari abayobozi b'u Rwanda ariko ndibaze ko bijyuma y'igihe bizajya bikabagaruka ko amadosiye abahari kandi ubu yatanzwe kandi ahamya ko n'anaganda yavuze ibyo niko giye mbyibaza urumva na serize nuko giye mbitekereza nuko numva mbizi murakoze
urakoze cyane Major Rutayomba ubisobanuye neza kuko urabizi kuturusha wabonye ko hari miliyoni zirenga 30 z'amadolari y'Abanyamerika zigiye gutangwa ziha imiryango Bosco Ntaganda cyangwa Terminator yahemukiye yiciye abantu yatraumatije kandi izo miliyoni ubundi umuntu anabirebye zirava mu muryango w'abibumbye kandi muri ibyo bihugu by'abamasi bihugu nibo bari muri Congo bagize kari agace isibaniro nagira ngo umbwire icyo ubitekerezaho kuba Bosco ajurira kugira ngo wenda bamuhe igihano kigufiya bakamwangira bakongera kugishimangira ndetse n'ibyaha birenga 18 byose bakongera gushimangirwa ariko tukanabona umuryango w'abibumbye ufatiye responsabiliti kuri urukiko rwa ICC n'ibyo bihugu birutera inkunga ahubwo bagahita bihutira kujya gutanga impozamarira kuri abo bantu muri mu majyaruguru ya Kivu byitwa ko Bosco Ntaganda yahemukiye isomo bitanga ku bandi bantu bari mu bikorwa nk'ibi ngibi nicyo ngira ngo wenda nacyo ukomozeho kuko hari abantu bavuga bati ese hari isomo bizatanga cyangwa abantu bose bari muri iyi mitwe irwana hari irimo kutwika Kivu bakwibwira ko nabo hari impozamarira zizatangwa kuri iyo miryango barimo guca amajosi buri munsi turagaruka mu kanya ku Rwanda ku by'umwihariko kuko wabonye ko noneho ntibikiri ibanga za nama zari zihuje u Rwanda na Congo Congo yamaze kwemera yuko noneho ihamagara ibihugu byose kuza kuyifasha guhashya imitwe yitwaje intwaro icyo gihe cyaba Ntaganda n'ibyakozwe birajya guhura n'ibirimo kuba amagingo aya nk'umusirikare ubihuza ute cyangwa ubitandukanye ute
ari amafaranga numvise urukiko rwategetse inzego zishyura numvise nabizeza ko atazahabwa abantu ku giti cyabo ahubwo azahabwa amahenije akorera hariya bakabakorera ibikorwa by'ubutabazi iteye uko nabyumvise ni politiki iriya nziza kujya gufasha kariya karere iriya mirwano ya habere iriya mirwano abantu bakashirira buriya rero uko genda iho mbireba ndareba ngasanga hari cowuta ndibaza ko igihugu cya Congo ntikigira umuyobozi muzima mwiza ukunda abanyekongo atari vuba ahangaha hari nibaze neza yuko biragaragarira isi yose nta abatemuwe bazabaho ibi ngibi niba Kagame azaba akihari bikwiye kwihisamo perezida nk'uwo Kagame ibyo ariho akora ibyo yakoze n'ibyo ariho ashaka gukora muri ino minsi bavuga ngo turiho tugiye kubigarukaho n'ibyo ariho ashaka gukora aya mamiliyoni ko nawe azayatanga kandi ko n'ibihano uyu mugabo ahawe ababitegererejwe ni benshi ukibaza ko ibi ngibi ari ibintu bizahera gutya gusa kuko ibintu biratinda ariko ntibihera abantu bariho bakora ibintu bakajya mu baturage bagatemagura bakajya mu bintu bakica abantu bakagira bose ariko ingaruka byanze biko nta muntu wibazaga ko Ntaganda yagiye bitaga terminator ari igitangaza abantu basigaye bamutinya nta muntu wibazaga ko azafata inzira akagenda kuri moto akagenda muri ambasade u Rwanda rukamuheba akagenda ejo muza urubanza Ntaganda baburana rikaba ari bazaba yicaye hari hariho haruburanwe murindire gatoya uru rubanza abariya bose imanza zizabariya abantu bose bazaziburana yewe ndareba nkabona ni isomo y'abantu bo mu Rwanda bakwiye gufata bakwiye kumenya bakamenya neza icyo bategereje niba uretse ko nta niba cyazi bikunze ibi ngibi Ntaganda ahuye nabyo bizahurawa n'abantu benshi cyane muri cya kigo urumva aricyo ngibyo navuga hose
none Major Rutayomba ugifite ijambo umuvugizi w'igisirikare cya FARDC ejo hashize yasohoye itangazo rihamagarira cyangwa rivuga ko hari ubufatanye bw'ibihugu bituriye igihugu cya Congo bihamagarira ibyo bihugu gufatanya gukora za operasiyo zo kurandura imitwe yitwaje intwaro tumaze iminsi tubona ibiganiro bihuriramo leta ya gatsiko Kigali ndetse na leta ya Kongo ku ruhande rw'u Rwanda tubona General Kazura ku ruhande rwa Kongo tukabona François Beya wo mu biro bya President wa Tshisekedi Chilombo bakorana ibiganiro bavuga yuko babonye embo strategy cyangwa bamaze kugera kuri strategy yo kurandura imitwe yitwaje intwaro cyane cyane muri Kivu kuba tubona noneho Major General Leo Richard Kasongo Chibangu avuga yuko bahamagara ibihugu byose bituriye Kongo bifitanye imbibi na Kongo kwitabira kino gikorwa cyo kurandura imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Kongo ngera gifashe nk'agakingirizo ka Sukuveri y'inama zimatimitse zikorwa hagati ya General Kazura delegation ye ndetse na François Beya ikinshasa mitwa n'abakongomani batari bake ufukose natwe ku banyarwanda tuzi imikorere ya gatsiko ibi bintu uyu muvugizi yavuze uyu munsi nakomeza ko ni icyemezo cya Felix Tshisekedi Chilombo ntabwo ari icyemezo cy'umuvugizi wa FARDC muri Congo uvuga yuko izo operasiyo zigiye gutangira twari twabipredikise tuvuga yuko hari umugambi wo gukora za operasiyo none umuvugizi wa Congo akaba byemeje avuga ko bahamagariye ibihugu byose bituranye na Congo kwitabira gufatanya na Congo mu kurandura icyitwa imitwe yitwaje intwaro tuzi neza ko hariya muri Kivu imitwe yitwaje intwaro iri hariya imyinshi 99% iterwa inkunga n'u Rwanda imyinshi yashinzwe n'u Rwanda ni imitwe y'abamayimayi ni imitwe y'abanyarwanda ni imitwe leta y'u Rwanda ifitemo akaboko n'amafaranga ishyiramo ndetse n'intwaro hari video nabonye uyu munsi y'umukongomani umwe ntabwo nzi authentique yayo navuga avuga ngo ni ikamyo yari itwaye intwaro zavuye mu Rwanda ariko dusanzwe tubizi ko intwaro zambuka ziva mu Rwanda zijya mu cyitwa imitwe yitwaje intwaro cyane cyane y'abamayimayi ikorera muri kariya karere ka Norukivu ari nayo iri guca amajosi abaturage ba Kongo wambwira ute kuhamagarira nk'igihugu n'u Rwanda kuza kugufasha kurandura icyitwa imitwe yitwaje intwaro mu gihe tuzi neza ko leta y'u Rwanda iza kwisonga mu gusponsoriza iyo mitwe yica abakongomani inasahura ubutunzi bwa Kongo Major Rutayomba
murakoze cyane Serge bya bintu abete byabaye nko kwiruta kugira ngo abasirikare b'u Rwanda bazinjiye muri Kongo officier romain ariko biriya bintu byagaragara hafi ari bizwi ariko genda nabibona ngo n'ibindi ntabwo mbibonamo yuko ari abantu bagiye kwana ni nta bantu nta muntu n'umwe ari muri Norukivu na Sidi Kivu uhari uwo ari we wese w'umusirikare ufite imbunda ari kontorole na leta y'u Rwanda bakajya banabeshya genda nabizi nanabihagarira uwo bashaka baramuzana uwo bashaka kwica bakamwica hariya bose bari hariya u Rwanda rurabakurikirana neza cyane kuvuga rero ngo bariya ngo barahamagara ibihugu baturanye ubwo se Sidi Kivu na Norukivu ibihugu bituranye izo n'izo provinsi ebyiri ni Uganda n'u Rwanda n'u Burundi nta nama nigeze mbona y'abagande bagiye hariya ngo bakore inama n'abari imwe ebyiri nta nama y'abarundi nigeze mbona ni inama z'abanyarwanda gusa ubwo abazitabira uwo burundi ubutumire ni abanyarwanda ubona kugira ngo bya brigade zizambuke ariko zifite indi mission ahubwo nahamagarira ibihugu nka Uganda cyangwa u Burundi kimwe muri ibyo ngibyo ubwo tuzayemenya muri ino minsi abo nibambukaho bazaba bagenda berekeza bo bagomba kuba standby nabo bakamenya ibindi bizakurikiraho kuko si impamye neza ko ari ukujya kurwana urwanya kurwanirije mayimayi ziri muri Kongo zose n'iz'u Rwanda mayimayi ziri muri Kongo zose n'iz'u Rwanda ibyo ndabizi ndabisinyira nta n'umwe nta mutwe wa mayimayi imitwe ya mayimayi yose yashinzwe n'u Rwanda yose iyanze yabitwa abapadi abandi barashwe barashinzwe FDLR iri hariya ntabwo u Rwanda rwajya kunegosiyenda kuko kugeza bamutse bagiye kurwana na FDLR no FDLR ntabwo bakiri abantu ntabwo ari ikibazo ku Rwanda FDLR ni nk'aho ari pati y'u Rwanda by the way FDLR ni abantu babaye infiltre n'u Rwanda kugera kuva kwino kugera ku mutatejuru aji kubona kimwe kudebe kwa gukora mu muri tabano bari batakimenye icyo ari cyo cyose niyo barakanye bagatongana gusa abantu babiri bahitamye ko nakarara kabatonganye urumva ntago icyo ari kibazo iyo ufite amakuru
nabonye inyandiko yasohotse ejo bavuga yuko ngo baba bafite umwirijyane kuko ndakeka ari byiringiro ngo yabadashaka kuva ku buyobozi wa mugana urumva ibintu nk'ibyo bishobora kuba ari ibintu biri interne ariko ukabona yuko byandikirwa i Rwanda ni ikimenyetso kigaragaza yo kuva ku gihe cyararwarakabije nk'uko bivuga nkurikije ibyo nasomye ejo bisa nkaho ikibera yo wambwana bahita bagihumeka ikindi nanone kuba bavuga ngo bafashe uduce turenga cumi na tungahe FDN bishaka gufata teritwari imwe cyangwa ubutaka ubu n'ubu yafata Rubavu cyangwa yajya mu Rwanda kuko ntabwo mbona inyungu zo gufata ubutaka muri Congo ibyo ni nagaciyemo ko byanditswe ejo kugira ngo nshimangire ubundi igitekerezo cyabo
ibyo ngibyo nibyo rwose rwarakabije na Jerome na barakabije Jerome noriya murenzi na ninza aho baziye baribuye baranyije FDLR ubyo n'abasigaye ari abantu basigaye ari abantu bagakorana bakavugana bagakorana ibintu byose FDLR rero ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda uburyo u Rwanda rwajya mu negosiyasiyo mu manama na kisegeti n'andi no no icyo ntabwo ifite ntabwo kigira ikibazo rero hariya ni besi barimo barashaka kukarambutsa ngo bahakore besi yo kugira ibindi bikorwa bashaka gutegura hariya za tureningi barimo bategura zifite imbaraga nyinshi cyane kugira ngo yewe ndabibonamo ikindi gikorwa gikomeye cyane barimo u Rwanda rushaka gukora ahubwo nicyo twakwitegura tukagikurikirana hafi ntabwo ari ikibazo cyo kujya ku Rwanda nanditse hariya arahaye nta bandi bantu mbona bari hariya rwose ikibazo ndabona kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa hagati y'u Rwanda na Uganda hamwe muri aho abo bantu bombi bitegura izi ntambara rero uyu mugabo ariho azana ndabona ko ari intambara ariho azana nizire ko arizo za nyuma kandi azaba agize neza kuko n'ubu ndarashajwe intambara zaba zirageze zarwanya arazitesheje ubwo iya nyuma nyine yaherejejwe n'uko umuntu ataza nabyo
none mejya rutambe mbere ko nkureka ngo ugende tukivuga ibirebana n'umutekano ntabwo rero ari mu gisirikare gusa ko na polisi y'u Rwanda nayo ejo Aimable Habiyaremye yari i Kinshasa aho yagiranyaga ibiganiro na mugenzi we kugira ngo barebe noneho ko polisi z'ibihugu bibiri zatangira gukora za operasiyo yo gukurikirana n'abenegihugu babo ndizera ko buri wese abyumva aha abakongomani ntabwo najya kuvuga ku ruhande rwabo kuko igisirikare cya polisi ya Congo muranayizi ko ikora ntabwo navuga ko ari polisi najya no gufata umwanya wo kuvugaho ahubwo ndavuga kuri polisi y'u Rwanda yirirwa yica yirirwa irigisa yirirwa ikora ibikorwa by'icarubozo kuba noneho bavuga ngo barashaka kujya bambuka umupaka bagakurikirana abantu muri Congo inama yabereye Kinshasa ejo yari ihagarariwemo na Aimable Habiyaremye Habiyaremye ku ruhande rw'u Rwanda biga uburyo bajya bakora hagati y'ibihugu ariko noneho n'u Rwanda rukaba ari rwo rwashatse n'inama ku ikubitiro nkurikije amatwita nagiye mbona ko u Rwanda rushaka kujya noneho rwambuka rukaba rwakurikirana n'abanyarwanda baruhunze bakajya kure bigaca muri iyo mekanizime yo kuvuga ngo ni abakriminali cyangwa baragezwa ibindi byaha reka twumve audio ya reportage ya radio Top Congo.
Nous sommes venus ici en République démocratique du Congo avec mes collègues de Kigali, que ce soit les collègues de la police, les collègues de l'Office rwandais d'investigation, et mais aussi mes collègues du parquet général. Nous sommes venus voir nos collègues pour discuter spécialement sur l'aspect coopération judiciaire. On a discuté de beaucoup de choses, de ce qu'on peut faire ensemble comme des opérations conjointes au niveau de la police. Par exemple, des opérations qui peuvent viser à appréhender les criminels, des opérations qui visent à lutter contre le trafic des stupéfiants, le commerce illégal. On a aussi parlé de l'aspect de partage d'informations, surtout sur les réseaux criminels.
Nous avons beaucoup plus planché sur l'accélération dans la manière de réprimer les faits criminels qui se déroulent chez nous et qui ont des répercussions au Rwanda et vice-versa. Il n'est pas normal que les délinquants, eux, puissent être assez rapides dans la commission des faits et dans la manière de chercher à échapper à la justice, alors que nous, qui sommes appelés à les rechercher, à les traquer, nous puissions demeurer lents dans leurs recherches.
Le procureur de la République du Rwanda et le procureur général près la Cour de cassation étaient au micro de Myriam.
Major Tayemba, urumva urwego rw'ubugenzacyaha na polisi y'u Rwanda mu biganiro na Kinshasa kugira ngo bagerageze bajye bajya gukurikirana abantu muri Congo. Sinzi niba wenda Abanyarwanda bahungira muri Congo bakaba bafite umutekano ku buryo ribe na polisi bashaka kujya bajya gukora za operasyon, usibye ko nzi ko ari kubashimuta barasanzwe banabikora, ariko bashaka kujya babikora ku mugaragaro. Iki ni ikindi gikorwa cya kabiri kije nyuma y'iki nzego z'umutekano z'umu rwego rwa renseignement twatumo kuganiraho.
Ibi byo gufata abasirikare bakajya mu nama n'abagomani ku buryo abasirikare bagomba kwambuka ofisiruma bakakoresha operasiyo bashaka, bikaba bikurikiranye nanone n'inama za polisi kugira ngo nazo zizinjiremo. Ni ukuvuga ikintu kubwira mijyi, iyi mijyi iyo za Bukavu na Goma na za Rutshuru na za Kiwanza naho ngaho za hariya muri kindi kigo iriya mijyi yose za Uvira za Karimi n'ahandi, hariya ni ahantu haba Abanyarwanda benshi, ni ahantu haba Abarundi benshi, ni ahantu haba Abagande benshi kandi b'abacuruzi bakomeye, rimwe na rimwe baba banakomeye. Abacuruzi bakomeye banaza bakagura ibintu cyangwa bakazana ibintu bakajya kubasigaza hariya kugira ngo rero polisi yinjireyo y'u Rwanda, ni ukugira ngo banetralize umuntu uwo ari we wese. Urabona hariya mu Rwanda nta muntu n'umwe ushobora gucuruza na bombo leta itabyemera, FPR itabyemera, ntawe. Ni ukuvuga business mu Rwanda bamaze kuyifata mu ntoki, ni nacyo bashaka. Iriya sidi kivu no rukivu yose aza hari fosi z'abasirikare zikontorora ibintu byose, hari na polisi iri aho ngaho ikontorora bizinesi yari yose. Ndumva nisubiramo, urumva bakontorora bizinesi sidi kivu no rukivu, bakontorore amabuye y'agaciro. Nicyo kintu buriya bagiye gukora, nagenda kuko buriya bagiye kudikurenga abapolisi benshi bashoboka ahantu hose ari strategic, bafata abantu babafunge babice babaminishe. Noneho ko mu Rwanda bizinesi zikorwa ziba ariko zikorwa hariya, buriya rero nibwo buryo afite bagiye gukora kugira ngo bigarurire ubutunzi bwose bwa hariya, kugira ngo nicyo Kagame amaze iminsi yarabunze abundikiye. Niko nibaza uko urumva, urabona yuko bashaka kwigarura buri kana kariho kose ko mu Rwanda babikora bagakore na hariya. Inzego zose buriya polisi nimara kugerayo na NSS zajyayo, sirutire zose ziri mu Rwanda nizo zizajya hariya, amanama yose azaba arimo abasirikare, aba arimo abapolisi b'u Rwanda, ibikorwa byose buriya n'abagoverineri baza kubahindura bazashyiramara kugera bashyiraho abo bashaka b'abakongomani, yego ariko abo bashaka bubishyiriyeho. Niko bigiye kugenda, sidi kibonero kivu bigiye noneho nibamara kubinetereza gutyo rero noneho ubu umutekano w'u Burundi uzaburiho ntawo, umutekano wa Uganda uzaburiho ntawo. So ubwo ariko n'abandi nabo natwe twese n'abandi bose bariho barabona plani ya bariya, abantu bose bariho barabona plani ya bariya, plani itari nziza, plani idashakira umutekano abanyarwanda aho bari hose, abagande, abarundi n'abakongomani. Ubwo ni ingaruka zabyo, abanyarwanda niho tuzakomeza duhura n'ibibazo. Ingaruka za biriya bintu n'intambara z'akarere zitazarangira, abantu bazashira, abanyarwanda buriya nibo bazahura n'ibibazo bidasanzwe, ntabwo ari abarundi si n'abagande. Ibibazo bizabera muri sitoro kimuna zindi gifu birangire muri cya gihugu cyacu. Abanyarwanda dufite ibibazo, ni Imana yajyaho ngo yijye yirwa ahandi gukataha mu Rwanda, nyirango nizwe yirwa mu Rwanda, oya nyirango mu Rwanda yarahibagiwe burundu, ikihirwa n'ikinaharara igihugu cyacu cyacu umuntu asigaye yumva afite isoni zo kumva ko ntagerabo nabo. Urakoze cyane,
urakoze cyane Meja Rutayomba, ndagushimiye kuri izi ngingo zirebana n'ibyo by'umutekano, mudufashije gutanga ibisobanuro. Reka mbareke mukomeze akazi kanyu. Ubwo igihe cyose waza kumva ushaka gukora interogasiyo ku zindi ngingo, waza kutwaka ijambo tukariguha. Reka mbere y'uko rwose wumva muri studio, Comrade Denis, iby'umutekano bihariye abazi iby'umutekano cyane, twe turaza mu bya ikonomi mu kanya, ariko nagira ngo niba aricyo wavuga kigufi ku byo mugenzi wacu yaravuze mbere y'uko ava muri studio cyangwa gukomeza izindi gahunda ze, tube twamusezerera. Uri kuri mute.
Okay, urakoze cyane, uri kunyumva noneho?
Turakumva neza.
Urakoze cyane, reka nshimire mugenzi wanjye Major Rutayomba, mushimire kuko abisobanuye neza. Serije, nta urumva ni n'umuntu ubizubereyemo kandi ubifitemo n'ubunararibonye wabikoze, ku buryo rero nta kintu nakongeraho, namushimira. Kandi nkakomeza kwereka Abanyarwanda yuko buriya butegetsi bukomeje guteza ibibazo atari Abanyarwanda gusa, ariko n'abanyamahanga cyane cyane abo duturanye. Ubwo rero ni ahacu, ni twebwe tugomba gufata iya mbere kugira ngo turebe yuko kariya gatsiko ka Kagame mu by'ukuri kazajya ku ruhande, none Abanyarwanda bakongera bakabana neza n'abaturanyi. Urakoze cyane, buriya twakomeza.
Urakoze cyane, reka Meja Rutayomba ugire ibihe byiza, reka tukureke. Wakoze kubana natwe.
Murakoze cyane,
umugoroba mwiza naho ubutaha. Reka dukomeze ku ngingo twabateguriye rero nyuma y'izi zirebana n'umutekano. Reka tubanze tugaruke mu birebana na n'ubukungu, ibirebana n'ubukungu cyangwa ibirebana na ekonomi byaravuzwe muri iyi minsi. Hari ingingo ebyiri nifuza ko tuvugaho zirebana na Kagame ugaragara gusa kuri video, ari mu nama za Roni, ari mu nama za IMF, ari mu nama za OMS. Aho niho agaragarira muri Village Urugwiro, byitwa ko arimo guparticipa, byitwa ko bitewe n'icyorezo cya COVID bose basigaye bakorera mu ngo zabo cyangwa gukorera muri ofisi. Inama ya mbere nyirango ngarukeho ni iyi ngiyi irebana n'iby'ubukungu, yateguwe n'umuyobozi wa Roni Antonio Guterres, akaba ari kumwe na Premier Ministre Justin Trudeau, yabaye muri iyi minsi. Aho Kagame yafashemo ijambo, usibye ko ibinyamakuru by'u Rwanda bidramatiza bikavuga ibintu byinshi, ariko urebye ijambo rya Kagame nta nubwo rirenze iminota ibiri. Ikintu cy'ingenzi twavuga ahangaha, amadeni afatwa n'ibihugu bikiri mu nzira y'ubukene, cyangwa amadeni afatwa n'ibihugu bigikenye cyane. Tuzi neza ko muri Afurika, ndagira ngo tugane muri Afurika kuko ni byiza ko dutanga ingero z'iwacu, none tuba tujya mu Rwanda. Muri kino gihe cya COVID u Rwanda rwafashe amadeni menshi, ntabwo mfite imibare yanjye, Komorodise Rugendo warabivuze birambuye, mukuru wacu Byiringiro yabigarutseho, ahubwo we agira za arshive niba zifite, ankurikiye aze kwaka ijambo turimuhe. Kuba Kagame afata ijambo cyangwa mu byo yanditse byitwa ko yavuze, atunga agatoki ibihugu bikungahaye ku byo bifite inzira yuko iborohereza mu kugera ku iterambere ryabo, ndetse akavuga yuko ngo Perezida Kagame yagaragaje ko hakenewe ibiganiro ku miterere y'ubukungu bw'isi ikandamiza ibihugu bikennye. Bivuze yuko bya bihugu bikize bikandamiza ibihugu bikennye, Kagame niko abibona, kandi akaza gufata inkunga n'amadeni muri ibyo bihugu. Noneho natekereje aya magambo yavuze no muri iki kiganiro kitarenze iminota ibiri mu ijambo yavuze, ariko bikandikwa mu Rwanda ko byacite, yatanze rwose inama ikomeye, bakavuga yuko rwose ngo Perezida Paul Kagame yatangaje ko isi ikwiye kugira ibiganiro ku miterere y'ubukungu, igatanga amahirwe ku bihugu bikize yo kuzahura ubukungu bwabyo mu buryo bworoshye, igakandamiza ibihugu bikennye binyuze mu madeni ahoraho bikeneye gufata kugira ngo byubake iterambere. Serugendo, ibintu birebana n'ubukungu ubihoraho, nibyo ukoramo. Ntabwo ideni ari ribi nk'uko twabivuze, ideni riba ribi iyo rifashwe rigakoreshwa nabi, ridafitiye inyungu abenegihugu, abishyura imisoro ntibabashe cyangwa abanyarwanda babashe kubyaza inyungu iryo deni ahubwo bakazishyura iryo deni ryaraje rikagirira inyungu abo mu gatsiko bene ngofero cyangwa abaturage nta nyungu bakuyemo urugero twatanga ni na madeni afashwe muri kino gihe cya covid muri kino gihe cy'umwaka u Rwanda rwarenze umurongo utukura bite nuko igipimo cya IMF cyagaragaje ko amadeni y'u Rwanda ubu ageze hafi 37% bashobora kugeza muri 70%. Kagame yavuze ko ikibazo atari amadeni ejo bundi yabibwiye uyu mugabo yitwa ngo iki iki kiganiro cya Battleground yabwiye uriya mugabo wahoze ari umuntu wo muri mu bajyanama ba Obama cyangwa mu bantu bakoranaga na Trump ntabwo nibuka izina rye ndaza kureba mu kanya yavuze ko ikibazo atari amadeni ashyigikira Abashinwa ashyigikira Abanyafurika avuga yuko Abanyafurika bajya mu Bashinwa gufata aya madeni kandi aya madeni aza akabagirira akamaro mu gihe bamubwiraga bati aho ntabwo mugiye kugwa mu mutego w'Abashinwa kuri Kagame yumvaga Abashinwa aribo bagira neza mu kugoboka Abanyafurika ariko aragaruka hamwe akavuga kuri iyi nama International Debt Architecture avuga ati ibihugu bikize bikandamiza ibikennye bikatubera umugogoro ni nk'aho kwibigana kugira ngo habe iko balance yo guhererekanya amafaranga kugira ngo twese tuzamukire mwe dukirire hamwe serugendo ndagira ngo numve uko wakiriye ibyitwa ko Kagame yagira inama ibihugu bikungaye ku isi mu kibazo cy'amadeni no kwikwiza imitungo
urakoze cyane Serije urakoze kuko utangiye unabisobanura nawe neza ikintu kigaragara nuko nk'uko bivuze akenshi agenda yikontrodiza agenda usanga atanga ibisobanuro bitewe nabo ari kuvugana nabo rimwe na rimwe ni nk'ibyo watangiye uvuga hari umunyamerika bari kuvugana amubajije ku madeni igihugu cy'Ubushinwa gikomeje kugenda giha ibihugu bya Afurika noneho we ari gushaka kumwumvisha umunyamerika amwereka yuko bishobora kuba ubundi buryo bwo kuba Ubushinwa bwakwigarurira Afurika cyangwa se bwagira ibyo twakwita nka kontrole ku bukungu bw'ibihugu bya Afurika we rero wumvaga ameze nk'abihakana ariko rero ikigaragara Serije biriya we abavuga impamvu banumva nta n'ishingiro cyane twagombye kubiha nuko ubundi buryo bushya bino bihugu bikize busigaye bukoresha mu kuba byabasha kwigarurira ibihugu bikennye ni muri ubwo buryo bw'imfashanyo cyangwa se bw'amadeni n'ayo madeni akaba afite za kondisiyo zikomeye cyane noneho biriya bihugu byo muri Afurika nabyo bikaba biri mu buryo bwo kuba byakwibona ko nta bundi bushobozi bifite uretse kwemera ibyo babashyize imbere amakondisiyo babasabye noneho bagafata ayo madeni ariko rero abo bagombye we icyo yagombaga kureba nk'umukuru w'igihugu cyo muri Afurika nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ati ahubwo se ni gute ibihugu byo muri Afurika byo byafata amadeni afite ishingiro amadeni azafasha ibihugu byabo mu gutera imbere ku buryo biba bizageraho noneho bizaba sustainable bizageraho nabyo bikabasha kwihaza niyo byanafata n'amadeni ayo madeni akaba ari amadeni ashobora kuba yakomeza umuvuduko w'iterambere muri rusange Serije reka ngo nk'urugero nk'ikintu ba muri no minsi bibukaga perezida wa Tanzania witabye Imana Dr. John Pombe Magufuli bavugaga uburyo mu myaka mike y'itanu gusa yari ayoboye yabashije kugera ku bintu byinshi yubaka ibintu byinshi yaba ari urabona ziriya nzira za gari ya moshi igenderamo yaba ari imihanda yaba ari amashuri yaba ari ibitaro ibyo byose kandi bakanemeza yuko hari igihe Ubushinwa bwashatse kugira ngo bumuhe ideni noneho we akabyanga kubera iki kubera ko yabonaga ko hari muri kontra bashakaga ko basinya ko haba harimo amananiza nibyo rero ahubwo we ikibazo cye nuko adashaka kumva yuko mabirya dusanzwe tumunenga ko hari abaperezida bo muri Afurika hari abayobozi bo muri Afurika cyane cyane ku isonga we bafashe amadeni mabi amadeni adafitiye abaturage akamaro muri rusange amadeni adakura igihugu mu bukene cyangwa se amadeni adakora ibyo nakwita long term investment gufata ideni ukubaka Kigali Convention Center gufata ideni ukubaka Kigali Arena serije ayo madeni ni mabi ikintu cya mbere ni ukuvuga uti ese inyungu muri rusange ku baturage ni iyihe ugasanga imeze nk'ari nayo ikindi rero ukavuga ati se iyi ibitwubatse dukoresheje ideni bizatuzanira inyungu izadufasha mu gihe gitoya kuba twishyura iryo deni noneho tukabibyaza ahubwo n'umusaruro wundi urenze ushobora kudufasha mu gukemura ibindi bimwe mu bibazo birebana n'igihugu ibyo byose rero ubwo ni ingero nkeya mu nyinshi tutavuze amahoteli igihugu nka guverinoma ikajya gushyira amafaranga y'ideni mu mahoteli aho kugira ngo irebe ukuntu yazamura private sector abantu bikorera ku giti cyabo none ikaborohereza akaba aribo bashora nko muri ibyo by'amahoteli ibyo byose rero byagaragaye kandi ntabwo dushobora kuvuga ko igihombo cyangwa se kuba bitazazana inyungu ku gihugu ihagije ari ukubera icyorezo cya COVID ahubwo byagaragaye yuko ntabwo yabaga ari imishinga myiza yo gufatira amadeni ahenze nk'ayo ngayo kandi abazishyurwa no mu gihe kirekire ku buryo ubusanga hari ikindi ayo madeni yagombaga kuba yafatirwa aho kugira ngo usange afashwe muri ibyo ngibyo yakundaga guhora abwira abanyarwanda mbese ngo gari ya moshi ngo murayizi ideni rifashwe rikubaka nka gari ya moshi ryaba rikubaka nk'irya nzira u Rwanda rukabasha kugira akse kuri gari ya moshi noneho ikazajya igenda ikagera no ku byombo byaba ari icya Dar es Salaam cyangwa se Mombasa ryaba ari ideni ryiza ryaba ari ideni rizafasha igihugu mu bucuruzi kandi noneho ubwaryo iryo deni rikazabasha kwishyurwa n'inyungu iba izakurwa muri ibyo washoye biriya rero yavugaga niwe wivugaga numvisha nasaba yuko ibihugu bikize byakuriraho amadeni ibihugu bikennye nge nkaba numva yuko ahubwo ibyo ngibyo ari nko gushaka nubwo yashakaga kwivuga ariko ni nko gushaka kongera gukomeza kwankuraza abadakoresha deni neza cyangwa se abakoresha umutungo w'igihugu nabi baba bawusahura binyuze muri za ruswa za corruption cyangwa se mu bataba bafite mu by'ukuri gahunda nziza yo gusaba ayo madeni noneho ugasanga uri gukomeza kugenda ubakoreraho ayo madeni nko kubabwira ngo nimukomeze mufate andi madeni musesagure kandi icyanyuma narangirizaho we wabonaga yabaga yibagiwe ni n'ubundi buryo bushyashya bwo gukoloniza ibihugu bya Afurika sinumva rero ukuntu umuntu ushobora gutekereza ko hari abantu yabakunda Afurika yajya nawe mu murongo w'abapanafurikanisti yatanga igitekerezo nk'icyo ngicyo cyo kugira ngo bakomeze bahe ibihugu byo muri Afurika amadeni cyangwa se ngo babibabarire amadeni ubwo ni ukuvuga ngo uba wananiwe kwishyura iryo deni niba uri gusaba ko bakubabarira iryo deni ubwo rero iryo deni niba ariko nari kuryishyura ni ukuvuga ko ritabaga ari ideni ryiza utabanje ngo wigeho neza cyangwa se utakoresheje mu kubyaza umusaruro wagufasha mu kwishyura iryo deni serije nicyo mvuze mu magambo makeya nibyo navuga kuri iyo ngingo urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Serugendo bigarutse ko gutanze urugero rwa wahoze ari perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ubisi yose irimo iramutanga urugero abantu bose baravuga bati wayi Magufuli yabashije kubigeraho hakaba nta wundi munyafurika tubona amagingo yari ukwiye kubigeraho Magufuli ngeka ko akwiye kuba urugero rwa Afurika yewe nta nubwo ari Afurika gusa akwiye kuba urugero rw'isi yose umuntu twakwita bireba na n'ibintu bya leadership imiyoborere uko yari ikwiye kumera ubundi umuyobozi akwiye kwicisha bugufiya akaba umuntu usavinga abaturage kandi Magufuli nyeka ko yarabikoze atitaye ku byubahiro bye atitaye kuri title cyangwa kumva ko ari perezida yagerageje kwicisha bugufi ibintu yubatse mu myaka itanu wari uvuze ko muri gitero rugendo buriya hari ikintu kimwe cyane cyamuteranyije n'abazungu, kiriya kintu cyo kwambura abazungu bacukuraga amabuye y'agaciro muri Tanzania bakayajyana mu bihugu byabo, kiriya kintu cyo kubirukana mu mabuye y'agaciro muri Tanzania cyababaje abazungu ku buryo batumva ukuntu umuntu wo mu gihugu cy'Afurika yaza agasesa amasezerano yasinywe mu buriganya akabikora kandi akabigeraho. Twa tuvuye ku gihugu cya Congo magingo aya, Congo ni igihugu gikize nubwo njya mbona u Rwanda ruvuga ngo rukize mu mabuye y'agaciro. Wa muganani yaribaza nti sinzi impamvu anayahaye abandi peteroli diyama twekaduha ibijumba n'ibishyimbo gusa zitugira mu mabuye y'agaciro. Ariko irebye nka Congo ubwayo iramutse ifashe icyemezo cyo kurinda mu mabuye y'agaciro yabo ubwabo, bakwibakira ekonomi bava n'abaturage mu bukene. Ibintu Magufuri yagezeho mu myaka itanu nta nkunga y'abazungu abonye, akabasha kubaka iyo mihanda, akabasha kubaka iyo gari ya moshi, akabasha ku expanding aeroporo, akabasha kugura izo ndege, akabasha ku improving health care cyangwa ibira n'ubuzima bw'igihugu, akajya mu mashuri. Ndakubwiza ukuri ni urugero ku Banyafurika. None twigabikire kuri Kagame we wivugira ku nguzanyo n'amadeni avuga ngo ni umugogoro ku Banyafurika bakiri mu nzira y'iterambere n'amajyambere. Tanzania ko yabigezeho itagiye gusabiriza, kubera icyo u Rwanda rutabigeho utagiye gusabiriza bwa na Serugendo.
Urakoze cyane Serije, ubivuzeho neza. Urumva ko ni n'urugero rugaragara ushobora kugaragarira uwo ari we wese, cyane cyane nk'abashaka burya gukomeza kutwereka yuko ngo twebwe turagaya gusa ngo u Rwanda. Kuko nibyo nigeze gukomozaho ubushize ubwo twaganiraga Serije, twibukiranye ko mu 2006 u Rwanda barukuriyeho amadeni, none ubu uyu munsi rufite amadeni menshi angana nka 35% ugereranyije na GDP, umusaruro mbumbe
w'igihugu.
Ngaho noneho ibaze ko ibyo twari turi kuvuga Magufuri yabashije kugeraho mu myaka itanu, weho wibaza uti ni gute ugishaka gusaba yuko bongera kugukuriraho amadeni bakuriraho ibyo bihugu bikennye? Ibyo bihugu bikennye yavugaga ubundi niwe wivugaga ni uko yashatse gushaka kubishyira kuri Afurika yose. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo dignite y'Abanyafurika y'Abanyarwanda ikunda Abanyafurika wagombye kuvuga uti niturebe uburyo natwe dushobora kuzagera ku rwego twihaza, niturebe uburyo noneho natwe dushobora kuba ahubwo twagerageza no kuba twaba abaparteneri nabo bakize, aho kugira ngo usange ari abantu turi gusaba yuko ngo badukureho amadeni. Ubwo ni ubundi buryo bwa kolonizasiyo wowe yari ari gusaba ngo abanyamahanga nubwo mu by'ukuri asanzwe abakorera, ariko ni nko kubabwira uti nyabona nimurebe ukuntu mwagaruka, kuko uwo muntu ugukuriyeho ideni atangira kukubwira, atangira kuguha amabwiriza y'ukuntu ibyo ugomba gukora n'igihe ugomba kubikora n'uburyo ugomba kwifata byose. Rimwe na rimwe rero bikaba bitari no mu nyungu zawe, kandi ukaba utari no muri situasiyo mu rwego rwo kuba wabyanga. Niba Magufuri nk'uko wari ubivuze yarabashije kubigeraho, Serije, nibyo tujya tubwira Abanyarwanda imfashanyo Kagame yahawe nyuma y'intambara n'ubwicanyi na jenoside, imfashanyo n'amadeni yafashe bakamukuraho n'amadeni, ibyo yerekana ngo ni iterambere ntabwo bihagije. Umuntu uwo ari we wese w'umuyobozi mwiza uzi no kujera iby'igihugu neza atabyikubiye ngo agende abyirundeho, narangiza n'agatsiko ke k'abantu bakeya gusa aba ari bo batwara umutungo munini w'igihugu, ibyari kugerwaho ni ibintu byinshi cyane. Ngiye kuguha urugero rutoya Serije, urabona igihe gitoya imyaka itanu Magufuri yamaze ntago yigeze akora ingendo zidasobanutse zo hanze zo mu bihugu bino bihugu by'i Burayi, ku buryo nubwo n'ingendo ashobora kuba yaba yarakoze no muri Afurika yagendaga mu ndege isanzwe n'abandi basanzwe. Ubwabyo berekanaga amafaranga babashije gusevinga kubera izo ngendo zidakenewe, yabujije n'abo bafatanyaga abandi bayobozi bagenzi bafatanyaga has babashije gusavinga amafaranga menshi cyane ku buryo yabafashije kuba bagira ibikorwa bimwe na bimwe by'iremezo bakorera abanyagihugu. Icyo nicyo cya mbere. Twebwe Abanyafurika nk'ikintu dukeneye ubuyobozi bwiza, kuko mu gihe hari ubuyobozi bwiza bufite umurongo mwiza bukunda abanyagihugu bugatangira gutekerereza abanyagihugu, nibyo by'ubukene mugeraho mukazagenda mubusohokamo buhoro buhoro. Ariko niba abantu bafite ikibazo cy'ubuyobozi mubi, niba ibihugu bya Afurika ari byo bigihora muri za conflict igihe cyose, ubutegetsi bugomba kuvaho ari uko hakoreshejwe imbaraga, ari uko amaraso y'abanyagihugu amenetse.
Serugendo, ukomodokano keza maze iminsi njyaho impaka n'abantu babanyandikira, wenda reka tukinjira mu kiganiro kanumvikane. Ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi, ubutegetsi ni ubutegetsi, ntabwo ari ubuyobozi, ni ubukiri imbere inyungu z'abaturage. Ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bumaze imyaka 27 buyobozi mbunda, uri ku isonga ni Paul Kagame. Ndabaza abanyarwanda bankurikiye kandi munyandikire kuko mumbwire, ubu nibwo mumenye ko Kagame atari umuyobozi? Mwabimenye ryari? Mubimenye muri uyu mwaka? Niba mu myaka 26 Kagame yari a good leader, ari umuyobozi, ubwo mufite side y'amateka ntari kumweho nama. Njyewe namye mbona ko Kagame atari umuyobozi. Iyi myaka 9 amaze kuri aditahuka narabivuze, nagaragaje ko uyu mugabo atakorera inyungu z'abanyarwanda. Ariko abanyarwanda benshi magingo ya basa nkaho babonye ko Kagame ataye inshingano muri uyu mwaka wa COVID. Aho niho wenda buri wese afite uko babibona, inshingano ataye mu gihe cya COVID mwemera ko yakoraga mu kindi gihe. Aha ngange mfite imyemerere yanjye itandukanye n'uko abantu babivuga. Nta kuntu wambwira ngo Kagame ngo ntabwo arimo kuderivuringa mu gihe cya COVID, ariko nakubaza nti mbere ya COVID yari derivuringaga? Mwakomeza se rugendo.
Eye, urakoze cyane Serije. Nicyo ngicyo usanga abantu twarakomeje kuzajya twiyibagiza. Ubundi yahoraga muri bino bihugu yibereye mu bintu bidasobanutse, ngo yagiye kuvuga ijambo mu mashuri muri za high school, za university zimwe na zimwe yatanzemo akayabo k'amafaranga kugira ngo ngajye gukorayo gufatayo ijambo, yarangiza akigirira muri za business ze no gusura abana be bigaga muri bino bihugu, cyane cyane nk'iki gihugu cya Amerika. None se igihe yabaga ari mu Rwanda ari kwita ku bibazo by'abanyarwanda ni ibihe? Ni ibyo byo kwirirwa sesagura umutungo w'igihugu agenda amahanga yose. Serije, nk'uko twabivuze narimaze kubivugaho, ibaze amafaranga yamugenzeho mu bintu bidasobanutse yashoboraga koherezayo n'abaminisitiri cyangwa n'abagenzi be b'abayobozi, ku buryo byari gufasha mu gusavinga amafaranga menshi y'igihugu. Abantu nk'uko we wari ubivuze, bagira ngo nanjye mpiyo challenge abantu bavuga bati niba uriya muntu ajya arateje imbere ubukungu bw'u Rwanda, batekereze bavuge bati mu myaka 5 gusa Magufuri yamaze, nibyo yabashije kugeraho atafasha amadeni menshi, igihugu cya Tanzania kikajya mu bihugu bya middle income countries, ni ukuvuga ngo ibihugu biba bitangiye kuba byabasha kwitunga bitanagendeye mu by'ukuri ku mfashanyo.
Atanasohotse muri Tanzania,
atigeze asohoka muri Tanzania. None umuntu atubwire ngo mu myaka 27, ese uwo muntu iyo yongera akamara indi myaka 5, indi myaka 10 yari kubageze kuki? None Kagame uwo batubwira ngo wateje imbere igihugu, batwereka iki mu myaka 27 amaze ari ku butegetsi? Ikindi cya mbere bagomba kwibuka ni uko igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu cyahawe imfashanyo nyinshi mu bihugu bigize uriya muryango wa East African Community, imfashanyo nyinshi kubera amarorerwa yaravuye n'intambara, kurenza n'igihugu cy'u Burundi cyari kimaze imyaka hafi 10 mu ntambara, bo ntabwo bigeze bahabwa imfashanyo zingana n'igihugu cy'u Rwanda cyahawe, ntibigeze bafata amadeni angana n'ay'igihugu cy'u Rwanda cyabashije gufata. Serije, wambwira gute yuko ikintu bashobora kukwereka ari ukuvuga ngo convention center, ari Christo Venture, ari ukuvuga ngo bashyize ngo muri Rwanda Air ikomeza guhomba Kigali Arena, no kugenda wagura imihanda imwe n'imwe mikeya, nabwo abo wasimbuye bari barabashije kugeraho? Serije, ntago ari umuyobozi mwiza Kagame, ntago ari umuyobozi wateje imbere ubukungu bw'igihugu kandi nubwo bukungu butanasaranganyijwe ku buryo kuvuga yuko ari cyo cyonyine ushobora kuba wakomeza kubwira abantu ngo yahagaritse jenoside ngo kandi ngo yateje imbere ubukungu bw'igihugu njyewe numva iyo arigima ntayo ntayihari ni umuyobozi mubi ikindi niho nasanga nibyo twavugaga Afurika ikeneye ikeneye abayobozi bandi batameze nka Kagame kuko niba umutekano nka kuriya birirwa muri Congo mugenzi wacu amaze kubisobanura ko aribo ba nyirabayazana b'umutekano muke wo muri Congo aribo bashinze abo ba mayimayi bose aribo boherezaga ba Bosco Ntaganda ngo nibajye kwica abantu za Ituri mu ntambara zidafite ishingiro zitari zigize icyo zimarira abanyarwanda na gatoya none abayobozi nk'abo ngabo nibo Afurika mu by'ukuri yavuga ngo izabasha gutera imbere ku buryo itazongera kuzajya isaba yuko bayikuriraho amadeni umuntu nka Kagame ugenda agahindura itegeko nshinga akamara iyo myaka yose yica abantu ahubwo abo mugenzi wanjye n'ukunda kubivuga abo bakoloni yasabaga ngo nibamukuriraho amadeni abo ngabo barakajwe n'uko Magufuli yari atangiye kudevelopa igihugu cye atasobye amadeni nibo bifuriza Afurika umuyobozi nka Kagame niyo mpamvu bakomeza gushaka no kumwerekanisha ko ari igitangaza kandi ari umuyobozi mubi nta n'undi muyobozi wo muri Afurika ushobora kuba yarisha abantu benshi nka Kagame kuvaho intambara ya kabiri y'isi yose irangiriye ha Hitler niyo mpamvu bamwe banamwita ngo ni Hitler wa Afurika none abantu bakatubwira abanyamahanga cyangwa se abo ngabo bifuriza Afurika neza niba bifuriza Afurika neza bakatubwira yuko ngo Kagame ari umuyobozi mwiza niba ari umuyobozi mwiza nabo bazagire umuyobozi kuki bo batifuza yuko bagira umuyobozi umeze nkawe uhora yica abaturage abafungira ubusa abantu bakaburira irengero akiba umutungo w'igihugu agasumbanisha abanyarwanda akirirwa atera abaturanyi ababuza umutekano muke kuki bo atari bo bagira abayobozi nk'abo ngabo bakumva ko none twebwe abanyafurika ari twebwe twagombye kugira abayobozi nka Kagame ahubwo ni bo bashaka ko Afurika iguma inyuma bakomeza gushyigikira abayobozi bameze nka kuriya kwa Kagame bakabaha ingufu nk'izi ikiba gisigaye twebwe ntabwo twebwe turi gusaba imbabazi abanyamahanga twebwe nuko tuzakora ibyo dushoboye kugira ngo umuyobozi nk'uwo nubwo yakomeza gushyigikirwa n'abagashati bote abanyarwanda ubwabo bahaguruka kuko umusonga w'undi ntabwo ujya ukubuza gusinzira ntabwo ari aba bazungu bakomeze kwicwa ntabwo ari aba bazungu bakomeze gukeneshwa n'abanyarwanda bakeneshwa n'ubuyobozi bubi niyo mpamvu ari twebwe tugomba gufata iya mbere tukavuga tugomba ko gushyira hamwe tugashaka ku buryo buriya butegetsi twabukuraho urakoze cyane Serge
urakoze cyane komerede se rugendo ndaza kugarukaho ariko reka tujye muri studio twakire bagenzi bacu bashaka gutanga ibitekerezo ndi kumwe na komerede François mutuye mungu komerede François ndagira ngo nguhe ikaze muri soza raditahuka ndizera ko muri amahoro
mukomere cyane Serge ndabasuhuza cyane n'umutumire wawe
komera cyane hari hashize iminsi ndizera ko muri amahoro kandi turabifuriza no kujya mu bihe byiza by'iminsi mikuru ya Pasika nk'uko abantu batangiye babitwandikira turi kuri iyi ngingo irebana n'amagambo yavuzwe na Kagame atunga agatoki ibihugu mpuzamahanga avuga yuko byabikandamiza ibihugu biri mu nzira y'iterambere cyane cyane biciye mu mfashanyo n'amadeni kuri wasanga yuko ibi bihugu byatembe bigomba kugirira ikigongwe ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere ariko twe turibaza ku gihugu nk'u Rwanda n'amadeni afatwa na Kagame icyamarira abanyarwanda nayakomeje gufasha ukibaza uti nta wundi rwari akwiye kuvuga ku madeni tuzi neza ko n'ayo madeni aza ntacyo ageza ku munyarwanda wadukurikiye mbere y'uko wenda nagira icyo mubaza wafata ijambo ukambwira aho wifuza guhita utanga igitekerezo ukurikije ibyo mugenzi wanjye yavugaga
murakoze Serge aha niho bajya bavuga ngo iringira inkumi mu nzu bwaki ikagutamaza nkeka ko mu gatsiko baje kubona ko ibyo bajyaga batekinika mu gihe byashobokaga batijya kwiba muri bya bintu byo muri Congo n'iki byose bashoboraga kugira ibyo bakinga abanyarwanda mu maso ariko mwabibonye ko aho ino covid iziye ibihugu byagiye bigaragaza uburyo byakoraga no kuvuga ngo bya bihugu byubakiye ku musenyi aho ibintu byose ari nka zamva ziba hejuru gusa zisize amarange barateyeho indabyo ariko inyuma ibintu bicika byaje kugaragara rero nko kugihugu cy'u Rwanda ni gihugu cishwe n'amadeni ariko ikibazo kirimo nuko abanyarwanda turimo kubibona Kagame na systeme yiwe bafata amadeni mu buryo bwo kugurisha igihugu cyacu igihugu cy'u Rwanda cyaragurishijwe abanyarwanda bagomba kubimenya Kagame yafashe amadeni menshi cyane terumake noneho yatangiye kugurisha igihugu imiryango imwe n'imwe muri ziriya ngagi murabizi ko yagurishijwe hawe bamwe mu bazungu b'inshuti ziwe ku kiguzi abanyarwanda baba batazi ziriya pariki ari ya Nyungwe murabizi ko nayo yatanzwe ari iriya yo mu Kagera nabyo murabizi mubona ko ahantu hose haturuka ifaranga mu bijyanye n'ubukerarugendo harangije gufatwa n'abantu urabona ko Kagame we asa nk'umuntu urimo gufata ibiziranguzanyo nk'umuntu utazaba muri kiriya gihugu kandi twayibonye mbere rega buriya se si ukuvuga ko abarundi ari abaswa kudafata ziriya miliyari zose birirwa bafata ariko bagomba kureba n'ubushobozi bw'igihugu n'impamvu bakeneye ayo mafaranga Magufuri mwama muvuga ngo yashoboye kubaka kuvugura ibibuga by'indege ashobora kubaka imihanda ashobora no kuzana ziriya gari ya mosha zihuta cyane zigezweho ni ukubera ko yashoboye kwirinda kuguzaho bitari ngombwa ahubwo akishakamo ibisubizo muri bya bindi byibwaga na rubanda u Rwanda ntabwo rukennye u Rwanda rukeneshejwe na Kagame n'agatsiko bigwizaho imitungo Kagame afite indege eshatu yikodesha igihugu gikodesha afite ziriya modoka afite ibiki byose afite ubuyobozi yagiye agafata agatsiko kiwe akakazamura mu nzego zo hejuru bakabakubita ikintu bita imishahara itabaho amamiliyoni n'amamiliyoni nk'ubu dufate nk'urugero Kagame murabizi ko muri covid amafaranga ya mbere yagurije miliyoni 700 z'amanyamerika bishatse kuvuga ko ni miliyari 700 izo zaje bwa mbere ayo yabaye ntawuzi aho yagiye duheruka bayasinya ariko ntawuzi ahantu ariya amafaranga yagiye hiyuje kwiyongera izindi 300 ayo ni amafaranga tutazi ahantu yagiye birimo kujya muri ya mishinga Kagame afatanyije n'abariya bazungu bamatse ibihugu mubona bubatse ikigaragezweho ntabwo araye murabona ziriya za convention Kigali convention center bamwe bita ngo ni Kagame convention center ziriya ni miliyoni 800 z'agatsi ziriya miliyoni 800 yagombye kuba yazijyanye muri Faisal aka kanya muri Faisal hari ibibazo bikomeye cyane twahuze tubona abana babuze uburyo bajya guca mu byuma kubera indwara zikomeye ariko muri Faisal hari ibyuma bidahari ariko yagiye kubaka hoteli nk'iriya ya miliyoni 800 atayi Faisal hariya atayi sehashaje kuri buriya buryo bugeze hariya we ntacyo bimubwiye aragenda kubaka arena miliyari 70-60 akafata miliyari 50 agatwara muri Arsenal Paris Saint-Germain nawe yitwara nkaho ari kimwe na za Qatar zicukura amapeteroli amanywa nijoro mu Rwanda nta kintu dufite murabizi icyo dufite umutungo kamere w'abanyarwanda w'u Rwanda ni abaturage ariko urabona ko ntubari abaturage ntacyo bakimubwiye warimo ari kubanira na bariya abazungu agurisha igihugu n'urugero nakubwiye mutise kubera iki nta kintu bagiraho n'ayo mafaranga abazungu tutamenya n'icyo akoramo reka mwibuke ko igihugu cy'u Rwanda kiri muri korozi gifite ikintu bita ruswa iteye ubwoba ruswa iribwa igatangirira ku muntu bita perezida wa repubulika murabizi urubanza rwa muri umunanyamvumba uriya bitaga Robert Nyamvumba rwa rubanza muraruzi bamukatiye imyaka 6 ariko se mu byuko imyaka 5 bamukatiye ni wabikoze ntabwo wabikoze muribuka kompanyi y'abaspanish yari yabonye ikiraka cyo kuzavugurura imihanda yo mu Rwanda hafi kilometero 956 wari umushinga yari tenda bari baboneye kuri miliyari hafi 7 miliyari yari miliyari biliyoni yari biliyoni 7.2 bishaka kuvuga ko urumva ko zari hafi mu mamiliyari n'amamiliyari menshi cyane ushyize mu mantuza mu madolari y'amanyamerika ariko mwabonye ko banyuriye muri uriya muhungu Robert Nyamvumba bamubwiye ngo ajye kwaka ruswa ya 10% y'iryo soko 10% y'iryo soko yari amafaranga menshi cyane kubera ko yari hafi miliyari 7.2 miliyoni bashakagamo ruswa zagombaga kujya mu mufuka wa Kagame impamvu nshaka kubivuga gutyo bashaka Robert uriya yari yabwiye iriya kompanyi yabonye ikiraka cyo kuzokora iriya mihanda ibirometero 956 ngo amafaranga bajye kuyashyira ku ruganda hari umugabo bita Jean Damascene ubita umugabo bita Jean Damascene niyo mugabo ari ufite uruganda bita ngo ni Master Steel ya Master Steel mubona mu ruganda rw'umuhungu wa Kagame uriya cyomoro mu ruganda rwiwe ariko umushumba ururagiye akaba ari Jean Damascene niyo mugabo kera hahoze akaganda gatoya ariko umwana wa Kagame yabonye ko bazajya bahakorera deal aragenda yumvisa mu ruganda bararwagura bagira gute ubwo icyo bari bashatse gukora ni iki Kagame yari yatumiwe muhungu wa Robert Nyamvumba ngo bagende babwire abo bantu babonye icyo kiraka ko bagomba kubaho 10% 10% zari miliyari 7 na miliyoni 200 z'amanyarwanda bagombaga guhabwa bayanyujije muri ya ruganda rwa Master Steel rwa Jean Damascene niyo mugabo ariko mu byukuri ni umushumba wa cyomoro akakanya kubera ko uriye wari uyoboye bariya ba investors bari babonye kiraka bari ba contractors bari babonye kiraka baba Spanish yagiye kurega ahise agenda ajya kurega muri nani muri ribu muri bya bintu baba barababwiye bati mu Rwanda corruption zero bagufashe bagukatira imyaka utazakira nawe Robert Nyamvumba yamutumiye gitaraganya ngo bajye gukora meeting bageze mu cyumba cy'inama Robert ati dukeneye 10% umugabo araceceka ahita ajya muri riba ajya kurega ati mu by'ukuri umugabo ntabwo yamenye ko ari Kagame ushaka ayo mafaranga nubwo bari bagiye kuranyuza muri ruriya ruganda rwa Master Steel rwa Jean Damascene niyo mugabo yitira ariko turabizi ko rwa cyomoro uribaza se niba perezida wa Repubulika ashaka kurya ruswa za miliyari miliyari 7 na miliyoni 200 hari ryo terambere mutegereje mu gihugu cy'u Rwanda ni iki ariko muratekereza miliyari 7 hafi 7 n'igice uzishyize muri education abarimu ushobora kubazamuraho nka 30% y'umushahara bahembwa ese mwafashe kuri ziriya ndege zirirwaga agurukana nazo ureba amafaranga zitwara buri gihe uramutse agumye agabanyije ingendo ubuse ko Magufuli atigeze asohoka mu gihugu byamubujije kutazamura igihugu cye akakigeza muri bya bihugu byifashije bibi bintu asize Magufuli asize Air Tanzania iguze indege 6 nini n'ubu hari izindi 6 ziri mu nzira zigiye kuza Serge yazishyuye cash nta nguzanyo bafashe ibi bikorwa byose hari ahantu bavuze uriya Magufuli hari abantu bafatanya n'abazungu mu kwiba abo bose yaragiye arafunga afunze icyabubaye n'iki amafaranga yinjira mu isanduku y'igihugu yikubye inshuro 1000 hari ikintu cyatangaje abantu uko yamaze gufata ubutegetsi ahita ashyira abantu be ahantu hose hari bakira imisoro amafaranga yabonye mu kwezi kumwe yaje aruta ayo Tanzania yinjizaga mu myaka 10 nuko yakoze biriya bintu iyo bamureka ubwo nk'indi myaka 5 yaza kumara indi myaka 5 manda yakayirangiza yari yagiye gukora ibitangaza isi itigeze ibona no mu Rwanda ntabwo dukennye nuko dufite abajura ntabwo ushobora kugira igihugu gikennye nk'u Rwanda ngo ugire perezida ufite imodoka zihenze kuriya ugire perezida ufite sekirite ihenze kuriya ufite igisirikare tutazi umubare wacyo ahemba uko ashaka ariko ukagisanga abarimu ntabitayeho abaganga ntabitayeho ubuzima bw'abanyagihugu ntacyo bumubwiye mu by'ukuri twavuga tuti Kagame ayoboye igihugu nk'aho ari umukoro ni mu by'ukuri igihugu asa nk'aho rwose arimo agikodesha abanyamahanga kandi koko ibintu byaragurishijwe cyose batayibona mayibona ko
imikino akora ngenye François nyemerera gatumurogoye kuko hari mugenzi wacu dukurikiye kuri YouTube Jove wa Mungu aravuga arabwira Denise Rugendo ngo reka kuvuga Magufuli ngo nta madeni yafashe wenda ntiyafashe menshi nka Kagame ariko Tanzania nayo ntiyari yorohewe cyane cyane amadeni bafatiriye mu Bushinwa amadeni twavuze ko atari mabi iyo yafashwe agakoreshwa neza ariko sinyeka ko ari ku gihe cya Magufuli amadeni menshi yafashwe wenda kuri regime ya Kikwete n'abamubanjirije ntabwo ekonomi ya Tanzania cyangwa iby'amadeni bijyamo cyane kuko turavuga ku by'u Rwanda ariko nkurikije ko testimony nzumva ashobora kuba yarafashe amadeni agitangira make ariko akayafata afite strategi yo kuyabyaza umusaruro nagira ngo kukantu wenda niba aricyo mubizi w'umwe mwaga kumuza kuko uyu muvandimwe yarabyanditse kuri komantari arimo gutanga kuri YouTube
ibyo bintu nibyo bagomba kubanza kumenya Magufuli akimara gufata ubutegetsi ikintu cya mbere yafashe ni ugutangira gukasa bariya bajura b'abatanzania bakoranaga n'abampatsihugu mu kwiba umutungo wa Tanzania nagwa nk'urugero rwa mbere ku kompanyi imwe y'Abanyamerika yacukuraga amabuye y'agaciro muri Tanzania yayijyanye mu rukiko baza gusanga yari irimo Tanzania miliyari 190 z'amadolari y'Amanyamerika urumva miliyari 190 y'amadolari y'Amanyamerika ni amafaranga menshi cyane ayo yose Magufuli yabajyanye mu rukiko baratsindwa ndakumenyesha ko Serge nyiri kompanyi ari umuntu ku giti cye ari mpamvu tujya tuvuga ngo abantu bajya bibesha ngo ni igihugu cya Amerika cyangwa n'abazungu baza kwiba bimwe rimwe usanga ntakure Kagame kubana ba Bill Gates cyangwa kubana bariya bazungu ku giti cyabo baba usanga ari abantu tuzita ngo ni abamafia zira groupe z'abamafia nizo yarangije kwinjiramo Magufuli yajyanye iriya sosiyete y'Abanyamerika mu rukiko arayitsinda basanga yari yageranyirije miliyari 190 z'amadolari y'Amanyamerika ukora nyiri iyo kompanyi yaramanutse ashobora kudiringana leta n'ibiki byose ubwo haje kugaragara ko wenda iyo kompanyi yajyaga yibana na bamwe mu Batanzania n'ibiki byose baza kugera kuri settlement ya miliyoni 400 izo ziratangwa muri kashi umugabo yaje aricyo kimuzanye aho honyine gusa n'abashinwa bafatiwe muri byinshi bajyaga bapakira ibitaka babeshya ngo n'ibitaka ariko mu by'ukuri birimo zahabu Magufuli yari yabishoboye amara gushyira uruzitiro hari abacukura ryaburi ry'agaciro bitanzanet ririya baritwariraga presque gratuit abazungu baritwarira gusa kandi n'ibuye riboneka muri Tanzania gusa yaragiye ashyiraho urukuta arangira ashyiraho aravuga ati abaturage bagenda bacukure abayakeneye bajye bagira kwino entre nuko ngukamo ibintu byatangiye kuza Magufuli yanze amafaranga y'abashinwa amenshi bamuhaga yarayanze ntayo mu by'ukuri ntayo yarakeneye kandi nubwo urabona ko we ekonomi n'uburyo yari yatangiye gufata ibintu mu ntoki nta kibazo kirimo iyo ufashe amadeni ufite n'icyo uzishyura ushobora kuyafata ariko nawe wizeye ko zahabu yose mwabonye ubwo yasuraga uruganda rwa zahabu ntabwo bigeze babona amatoni nkari bwari ubwa mbere ubwo yamaze guhindura ubuyobozi bwose bwa mining bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibwo yatangiye erega nta kibazo njye niba nibitseho toni tuvuge 20 za zahabu nacukuye mu gihugu cyanjye iyo najya gufata amadeni ni pari raporo n'ubutunzi mfite muri National Bank icyo kintu yaramaze kukigeraho amabuye y'agaciro yose acukurwa muri Tanzania ashobora kuyose kuyarekipera none iyo maze kugira ubwo butunzi muri National Bank icyo gihe ushobora kujya gufata amadeni icyo gihe nuko tubyita amadeni kuko ufite icyo uyatangiraho ni ukuvuga ngo ufite amabuye y'agaciro ugafata amafaranga hariya ufite ubwishyu bishatse kuvuga ko uraniwe kwishyura bazishyura nta kibazo kirimo igihe utari wagusha utari wagira gute ubona ko mu by'ukuri ntabwo wajya kugereranya sisteme ya Magufuli ni ya Kigali twebwe mugiye kuyiboneho mwene ababwindi wishinga inkumi mu nzu bwacya ikagutamaza Kagame yakubuye umugi atwara abana ba rubanda kwa Kabuga aca abazunguzayi yubaka ibintu bishashagirana ariko n'ibirahure gusa imbere nta kirimo nta bapangayi ntaki yirengagiza ko 80% cyangwa 85% by'abatuye Kigali babaho bavuye gupagasa niba utazamuye ekonomi y'abo bantu rero ibyo ukora byose ni ukubakira ku musenyi ugomba kuzamurira abantu rimwe ntabwo uzamura 10% y'abantu mu gihugu mu by'ukuri hari abantu agatsiko k'abantu bake 10,20,000 se 100,000 se abari mu maposte meza bahembwa hejuru ya 2,000,000 bakiha imodoka nziza uvunda abaturage bakaba abo twakwita ko ari uburyo bushyashya bw'igikoroni cyangwa bw'ubuhake kuko burya iyo ukora bagushyiraho imisoro y'akatunambwene ugashobora no kubona udashobora no kwishyura abana bawe icyo bishatse kuvuga hari abantu benshi bakora n'agatsiko ka bake kabanyunyuza kugeza ubwo n'abantu bahetanye imigongo murakoze Serge
urakoze cyane François ugumaho rwose ku ngingo zikurikiyeho ndumva wakomeza kubara natwe tukaza gutanga ibitekerezo reka tugaruke gato kuri iyi ngingo irebana n'ikibazo cy'inama ku murongo wa telefone katuba twakira abantu babiri bari muri studio mbere y'uko tujya kuri izi ngingo hari mugenzi wacu gatarati cyende cyende munane ikaze muri sezara zitabuka
ya urakoze cyane ndagushimiye cyane ku ngingo nziza hamwe n'abatumire bawe mbifuza na Pasika nziza ndamutsamaza Tayomba na Francois Mungu na Serugendo Pasika nziza kuri bose ya icyo ngira ngo ngira ubugeni ku bijyanye na rya jambo yari kubaha isinya kwa ya
ni Kagame
y'umuvandimwe wacu waduhemukiye Kagame agahemukira u Rwanda n'abanyarwanda yarangiza akaba akazi kiwari gukina ku mubyimba ku banyarwanda n'abanyafurika cyakora ndatekereza ko atari yimenye burya ikibazo ni uko utari wimenye ntabwo ari umuvugizi w'abanyafurika ashobora kuvuga n'inzu yiwe sinzi ko ashobora kuyivugira abanyafurika baraduhiga aho turi hose akavuga ko twabujije amahoro afurika ntabwo mbizi ko ajya abyumva arebe iyo ari kuvuga ngo yapfuye ukuntu abantu baba biteguye gusinda umunezero w'uko yapfuye arajya kuvugira abanyafurika sahiri icyo nagira ngo mwibutse nuko CHK yisanzeho wa Faisal yisanzeho Stade Amahoro yisanzeho amabarabara agenda muri yose hafi 90% yayasanzeho ibyo babeshya abanyarwanda babeshya abana ngo nta kintu u Rwanda rwagiraga biriya byose nibyo yasanzeho nimba hari ikintu giteye agahinda ni ukuba dufite umuperezida agendera mu modokari irenze miliyoni 500 z'amanyarwanda afite imodokari nk'izo ngizo zirenze imwe tukaba dufite umuperezida afite indege zirenze imwe ava mu Rwanda mu gihugu bije yacyo hafi 60% abari inkunga z'amahanga arasaba se ko bamukuraho ho amadeni yafashe ubuse ko muri Panama Papers yabanje akazana yari afiteyo akayagaragariza abanyarwanda akafasha abanyarwanda akaragiza ibibazo abanyarwanda bafite wenda agafasha akagira ko hari ikibazo gituma yarangiza cy'abanyarwanda umuperezida afite umwana agura inzu ya miliyoni 2 z'amadolari muri Amerika atari yagera na masters ubwo se tumuteze wiki aravugira abanyafurika iki Afurika ya kera ya mbere ya 94 yajyanye n'icyo gihe ubu abanyafurika dukeneye umuperezida Kamagufuri Serije nagira ngo ubwire ko Magufuri ikintu cya mbere yakoze abantu batavuga yageze ku butegetsi ava kuri miliyoni 15 z'amanyarwanda ni ukuvuga 15 by'amadolari agera yishyira ku 4,000 by'idolari niyo mushahara we yahembwaga ayo mafaranga akora iki yafashaga abanyagihugu reba nimba ushaka kureba ukurikirane uko ubutegetsi bwa Tanzania ureba ikintu bari bakondaho cyane bareba TV y'umuntu ni ukureba avahe ese ni umuntu wavuye mu bipangu ni umuntu wavuye mu bakene yakuze gute yagenze ate yabayeho ate reba vice perezida basizeho icyo cya mbere bavuga ati ni uko yarezwe n'umugore agaca bugufi akaba ari umuntu wubaha Imana ari umuntu wegera abaturage icyo kintu bavuga tuma Magufuri ashimwa no kwegera abaturage undi we ari mu nzu iwe nta n'umuntu wari kwa nariho nimba n'umugore w'abana ntawe wabimenya ngo ari kuvugira kuri video conference muri woni ari kuvuga iki se yagiye ko yagiye akaganiriza bari abantu bo mu Bugesera bamerewe nabi kuriya yagiye akaganiriza abantu bari mu mujyi wa Kigali bari gusabiriza badafite icyo basaba badafite abantu bari guhemburwa n'amatara abana batero bagwa mu ibarabara agahemburwa ni udushyushyu uwo muntu ari kuvuga iki muri woni igihe cyo gutegekwa n'abantu nyamahanga tutazi yo bavaniyo bajya ije kigatiye ko n'umunyamahanga imyaka akajya mu Rwanda ntago rutanga amafaranga abana ngo baje kwiga hanze ukibaza ibintu byose biba mu Rwanda biracuramye ntago ushaka kubona ikintu na kimwe kiri ku murongo na kimwe tugize aho dutegekwa na gatabazi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi uzi kubyina cyane no rwamiza no kubeshya icyo kintu cyo kintu abanyarwanda dufite umve nimba ukurikirana umve ibiri kugera bisha ku masosi mu gihe amagambo ari kuvugwa kubijyanye n'agahinda abaturage bafite gusa ari kuvuga niba ya mwasi bigende gute parapen mapepa nsizo ya panama izaba yugaho icyo kibazo ngiye numva ko abanyarwanda ikintu cyo bagomba kumenya mu Rwanda n'urw'abanyarwanda ntago ari urw'abanyamahanga nta munyamerika afite uburenganzira nta mufaransa afite uburenganzira nta muntu w'umurage afite uburenganzira ni urw'abanyarwanda hagezeho babisa abashaka kubaka u Rwanda bakarwubaka bagatanga amahoro ku banyarwanda bose umutama umuhisi na deni wajya avuga ngo ni mukanure burakeye abanyarwanda ni bakanure burakeye kugira ngo bisubize ubutegetsi bisubize gakondo yabo nk'uko Imana yibahaye murakoze
urakoze cyane muvandimwe kandi ubivuze neza no kugushimira rwose nta byinshi nakavuze ku bisobanuro byiza utanze hari komantari nakiriye uyu aragira ati shimira François Mutuyemungu ku kibazo cya ruswa avuze ati usibye urwo ruganda rwa Stili yavugaga rwa Cyomoro abarya ruswa bo ni benshi harya meya w'umujyi wa Kigali ya mafaranga yanyereje akiri muri université byagenze bite ubwo baravuga Prudence Rubingiza nawe wavuzwe muri za ruswa nyinshi cyangwa mu mafaranga menshi yagiye anyerezwa muri campus y'u Rwanda ndagira ngo tuvuge kuri ingingo twihuta ntabwo turi witindeho none tuze turebe kuri aya maraporo abiri raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turazayikora ikiganiro kimite kirambuye turebe no kuri raporo ya Human Rights Watch mu magambo ahinnye mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba indi nama uwitwa Kagame yagaragayemo ni inama ya OMS inama ya OMS yatumijwe kuri uyu wa kabiri bivuga yuko ngo abayobozi barenga 20 ba guverinoma n'ibihugu by'isi bahamagajwe mu bisobanuro byatangajwe kuri uyu munsi wa kabiri kugira ngo baganirire ku masezerano mpuzamahanga yo kwitegura icyorezo bavuga ko azatsinda ibisekuru bizaza nyuma ya COVID-19. Iyi ni inama irimo abantu benshi bikomerezwa yari iyobowe nyine na Tedros umugabo watoreshejwe na Kagame akaba ari umuyobozi nyine w'iki kigo cy'umuryango w'ubuzima ku isi OMS hakazamo minisitiri w'intebe Johnson Boris w'Ubwongereza hakazamo minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Mario Grahadi ndakeka ko babyita Perezida Paul Kagame n'abandi benshi bavuga ko ari abantu 20 muri leta ndetse n'ibigo bitandukanye iki kiganiro cyari gishinzwe kuganira ngo kureba ku ibyorezo uturimo turavuga kuri COVID-19 n'ibindi bishobora kuzaza nyuma yaho barebera hamwe uburyo hakwiye gufatwa ingamba zo kuganira nyine ku buryo ngo itegeko rishyiraho OMS itegeko nshinga rya OMS cyangwa icyitwa itegeko nyine rya OMS yari ikwiye kugira imbaraga ahanganyeka ko bashaka kubwira na Leta Zunze za Amerika muzi neza ko Trump yavanye igihugu cya Amerika nko muri OMS yanga gutanga ya miliyoni zirenga 300 mu mwaka kuko yasanze OMS ku buyobozi bwa Tedros barajenjitse batarigezeho bwiza isi ukuri ahangaha niho rwose ngiye ngira ngo mbabwire nanjye opinion yanjye ntekereza ukuntu OMS ikora n'ukuntu ari igikoresho wa mugani cy'abazungu n'abamatsi ibihugu nk'iyi nama uyizanyemo Kagame ngo avugemo iki ambabwize ukuri Kagame aje kuvuga inama muri inama avugamo iki n'urugero nge nibaze ntabwo ari umusiyantifike ntabwo Kagame ari umubayire defo usponsoriza OMS nta nama agira Tedros simbona presidence ya Kagame kuko nta kintu na president kuri iyi table ntabwo atanga amafaranga muri uyu muryango uburyo twavuga ngo atanga angahe ahubwo bitewe no kuri we watoresheje Adamos murebe ukuntu Vanessa yavuga abakoloni bamwe ntibabyumva bati uwo wikoma abakoloni cyane ariko nge nta mbona ko ubukoloni buracyariho wa mugani usibye ko bukora muri sosome zitandukanye nuko bwakoraga kera muri inama rero bavuze ko bagomba kwiga nyine no kubindi byorezo bishobora kuzaza ariko ukambwira ngo abatoranyije muri inama babivugamo ugafata nk'umuntu nka Kagame wa mugani ntihita ku Banyarwanda ibibazo biri mu Rwanda ntabikemura yavuze ku ruhande rw'Abanyarwanda usibye ko nge nta kuva yafata ubutegetsi narivuze mu bindi biganiro ntabwo yigeze aderivuringa n'umunsi n'umwe n'abavuga ngo naderivuringa amagingo baramuvuna aho ukamubona kuri izo high table zibaye kuri virtuelle nyine kuri zoom ngo yagize inama n'abandi bayobozi barenga 20 ku isi barebera hamwe uko itegeko rigenga OMS yarikwiye gushyira mu bikorwa ariko biga no ku bindi byorezo tushaka kuzahura nabyo ejo hazaza komoreje se rugendo kwa tuvuye kuri inkuru ya mbere ijya gusa ni ya kabiri OMS mvuze nti Trump kuvana Amerika muri OMS ibye ko ubu twasubiyemo bitewe na administration nshyashya ntabwo navuga yuko atarafite ukuri niba hari ubwira buri muri OMS ugasanga umuntu nka Kagame washyizeho Tedros Kagame niwe buri gihe batanga icyerekezo u Rwanda COVID-19 u Rwanda ruderivuringa iki ku ruhando mpuzamahanga ku buryo rwafataho nk'icyitegererezo mvuze ko ari ubundi buryo bw'ubukoroni ntabwo naba mbeke wa mugani nkanswe na Trump wavanye Amerika muri OMS avuga ati harimo ubwiru harimo ibintu byinshi tutamenya bikorwa n'aba bantu ijambo riryanyu kuri inama
urakoze cyane Serije unabitangiye neza icyo nk'uko wari ubivuzeho nicyo Trump yari yavuze mu gihe yafataga icyemezo cyo kuba yahagarika imfashanyo nini cyane kuko Amerika ni kimwe mu bihugu byatangaga imfashanyo ahubwo navuga ko ari nayo yatangaga imfashanyo nini cyane kurenza n'Ubushinwa icyo yavugaga cyanagaragaraga kandi wumvaga gishobora kuba gifite ishingiro nuko avugaga ati ikintu cya mbere habayeho ibyo yise mu Cyongereza failure ni gute iki cyorezo cyaje tukamera nk'aho dutunguwe kandi uwo muryango dushyiramo amafaranga uwo muryango ushinzwe kuba watwigira watumenyera cyane cyane nk'ibyo byorezo bishobora kuza byugarije isi yose itari yaragerageje kuba yabibona hakiri kare ku buryo ihita inamenyesha n'isi noneho isi ikamera nk'aho yahita itangira kwitegura nicyo ni kimwe ikindi rero yanavugaga nk'icyo ukomozeho cya kabiri nuko yavugaga ati iriya miryango iba ifite ikintu kimeze nka bureaucracy donc kuvuga ngo bashyiremo amafaranga menshi abantu bakore biguru ntege usange kugira ngo ibyemezo bifatwe ari ibintu cyangwa se bishyirwe n'ibyemezo bifashwe bishyirwe mu ngiro ari ibintu bikomeza kugenda bitinda noneho bikanakoreshwa n'ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane nk'ibihugu bifite by'ibihangange bifite amafaranga icyo gihe yikomaga Ubushinwa ibyo rero nibyo bigaragara ni nacyo kikwereka ko nk'iriya miryango hari n'igihe usangamo harimo za ruswa ugasanga hari abantu nk'ubwo babona iyo myanya bagahembwa amafaranga menshi ariko umusaruro ugasanga ari mukeya ugasanga accountability nayo idahagije ibyo rero nibyo bumvaga bigaragara yuko imiryango nk'iriya imiryango mpuzamahanga yagombye kuturebera nk'ibyo byorezo yagombye cyangwa se nk'izo ndwara zindi zishobora kuba zazo zigahungabanya abaturage b'isi usanga n'ibikenewe kuba yajyamo nk'impinduka wari uvuze uti urabona nka kuri uriya munyetiyopiya ari we uyiyobora nicyo kibazo nyine cy'uko n'ibihugu bikennye byakomezaga kuvuga biti nubwo tudashyiramo ubushobozi tutanganya ubushobozi ngo dukontribue nk'uko biriya bihugu bikize bikontribua ariko natwe twagombye kugira ijambo twagombye kuba mu buyobozi nuko rero usanga bagira gutya bati weho Kagame uze guhagararira komisiyo ishinzwe kuba yareba donc sustainable development muri United Nations ariko mu by'ukuri ni nko kugira ngo bikize nyine nk'abo ba abanyafurika bakunda kuzana nk'icyo kibazo cyo kuvuga kiti ese twebwe kuki tutaba turi kuri table abantu bo nka bari abakagame bakunda high table noneho bo bakanabi
bakanabyirukira cyane bakaba bana banashyiramo n'amafaranga bakanarabinga abantu kugira ngo baziriya nama babe bazi pariki baba barimo. Ntekereza ko rero Serije nk'uko wari ubivuze ntekereza yuko ikibazo ntabwo we mba mbona ari uko akomeza gutungwa agatoki nyine nk'ibihugu byateye imbere, ahubwo icyo we yagombaga kuvuga ni uko ibihugu byose byo ku isi cyane cyane nk'ibihugu bya Afurika noneho bigomba kuzagerageza gushyiramo ingufu muri health system yabo, donc mu bijyanye n'ubuvuzi. Ibihugu bikennye rero ushobora gusanga ari ibintu bitaborohera ariko bigatangira nyine mu iterambere, kuko niba ubashije kugira ubushobozi, ubushobozi bushobora kumufasha noneho kuba wazagenda ufata amafaranga ukagenda uyashyira muri za domaine zimwe na zimwe nk'iyo y'ubuvuzi, ukavuga uti ikindi cyorezo kije, kuko ntabwo ari icya mbere, urabona hashize n'imyaka hari nk'icyorezo, iki cyorezo cya virusi itera agakoko ka sida ni icyorezo kimaze igihe kirekire isi yagerageje guhangana nacyo itabashije, kandi nacyo cyaje cyica abantu benshi ku buryo rero na n'ubu kigihari isi, nubwo hariho progress yabayeho, progress yagiye ibaho ariko yatinze cyane ku buryo cyagiye gitwara abantu benshi ibyorezo nka za Ebola, ku buryo rero n'iyi COVID yaje icyo byorezo bindi ntawe uzi igihe bizazira, ntawe uzi ubukana bizaza bifite. Kuba abantu babiganiro kuba ibihugu bya biganiro bikavuga ati ni izihe ngamba dushobora kuba twafata kugira ngo ubutaha twe kuzatungurwa, ubutaha twe tuzabe twiteguye ikindi cyorezo, numva ari byo, ariko icyo wakomojeho mu by'ukuri ihe cyiza ni ukuvuga se gutumira abantu nka Kagame ni ukugira ngo bahagararire Afurika, biriya ntekereza yuko ari ugukomeza guha abayobozi babi abanyagitugu nka bariya iriya nabyita ngo iki mu cyongereza legitimacy, kumera nk'aho ushatse kubaha kuberekana ko ari abantu b'igitangaza cyane cyane ko nka biriya bikunda, ariko nta kintu cy'igitangaza
komorede Serugendo kuri Tedros atabikoze ahubwo yaba yitera ikibazo kuko ni Kagame wamushyize muri uriya mwanya, uzi neza yuko yamutanzeho akayabo k'amafaranga mu kumwamamaza, uzi neza yuko yamuhaye indege akazunguruka ibihugu byose by'isi yamushyiremo ayo mavuta, ndabona niyo ndege yamuhaye urebye coste yatwaye abanyarwanda Ethiopia yari kubikora, ariko ntabwo yigeze abona endorsement ya Ethiopia, ni Kagame, ni imisoro y'abanyarwanda. Navuga ko Tedros ahagarariye Kagame muri OMS, ni nayo mpamvu uzumva yuko u Rwanda arugira urwa mbere mu bintu byose mu cyorezo uburyo kibyitwaramo magingo aya, ariko kuri twebwe nk'abanyarwanda nta nyungu tubibonamo, ni endorsement ya Kagame gusa kugira ngo yubake izina nka Kagame agume kuri uyu urwo ruhando mpuzamahanga.
Aho rero niho nyine abenshi bakunda kunenga iriya miryango mpuzamahanga bashobora kuba baba bafite ishingiro, bavuga bati hari reforme, hari impinduka ibigomba kubaho, urumva niba nk'umuntu yihagarariye nk'uriya yarabanje kugenda yamamazwa n'umunyagitugu nk'uriya, noneho ubu nawe akaba ari gukora uko ashoboye ngo abe yamufasha yarituninga feva, buriya ni ubundi buryo nyine bwa ruswa mu by'ukuri byo kuvuga ngo dore nagukoreye ibi ngibi, none ubwo nawe ugomba rero kuzagira ikintu wankorera kugira ngo ubituninge irya feva, byo ngo nawe unyishyure. Ibyo rero nicyo cyerekana ko hari imiryango mpuzamahanga iba ifite inshingano nziza mu by'ukuri, ariko uburyo ishyirwa mu ngiro, uburyo bikorwa, ugasanga hari ibihugu bimwe na bimwe ishobora kuba iri gukorera mu nyungu zayo aho kugira ngo ikorere nyine impamvu iba yarashyiriweho, nko kureberera nk'abatuye isi yose, yaba ari mu buvuzi, yaba ari kongera ubukungu bwabo nka ziriya za IMF cyangwa se za World Bank, ababinenga rero abanenga imikorere n'abasaba yuko hagenda habaho za reforme, kenshi rimwe na rimwe abafite ishingiro. Urugero ni urwo ngurwo utanze rw'uko uriya mu Ethiopia washyizweho, Tedros washyizweho, wafashijwe cyane na Kagame kugira ngo agere kuri uriya mwanya, ubona ko nawe akora uko ashoboye kugira ngo abe yamu yarituruninga, donc yamusubiza nyine
nabyita ngo iki yo favor donc ku ni nka ruswa yo kuvuga ati dore waramfashije nange rero ngomba kugerageza nkaba nagira nakwerekanisha nagufasha mu bindi yaba arayo kugira ngo ubone izo mfashanyo ubone iyo miti ubone ayo mafaranga unajye no muri izo nama wicare nyine ngo kuri iyo high table nk'uko abikunda kwitabira inama nk'izo ngizo urakoze cyane
urakoze cyane Charles Michel ubwo aheruka mu Rwanda gutangiza kampanye y'inkingo twarabiganiriye twibaza impamvu atabitakozwe n'uwitwa umukuru w'igihugu ahubwo bituma Charles Michel na mushiki wabo aribo bagaragaza ko bari muri iyo kampanye muri iyi nama nawe yari ayirimo kandi kuba Charles Michel Tedros baba bicaranye kuri iyo high table virtuel na Kagame baganira ku bintu by'ibyorezo bizanaza ntabwo byanantungura kuko Bill Gates umuherwe ni wavuze ati kuri iyi si nta hantu habaho ushobora guhamagara abadamu bose batwite ukabona isaha imwe bakabona urukingo abana bakabona urukingo isaha imwe sofu mu Rwanda niyo mpamvu rero abanyarwanda bigaragara ko ntibakubaye bagomba kumera nk'izo mbere babapimiraho kandi bagomba kubatangaho urugero kuko umucakara wa mbere ni Kagame utanga abanyarwanda kuba abacakara nyine bakoreshwa muri ubu buryo ni nayo mpamvu uzabona ari urwandiko bavuga ngo ugomba gusinya ugiye gufata urukingo rwa covid ugaragaza ko nta munyarwanda afite mu burenganzira bwo kubwanga usibye ko n'ibindi bihugu bifite inyandiko zijya gusa n'izitandukanye gatoya ntabwo ari itegeko n'ibindi bihugu bifite inyandiko ariko ubundi zino kampanyi za farumasi ziyambura uburenganzira ko uramutse ugize ikibazo nyine wazikurikirana ahubwo responsibility ikaba ya guverinema ibindi bihugu bitandukanye uko responsibility ibe ya guverinema ntabwo ibe yazi kampanyi zikora imiti ahubwo guverinema izana izo nkingo n'ifata responsibility kuri iyo miti baba bagiye gushyira mu bene gihugu babo aho niho hari itandukanyirizo rero mu Rwanda ari guverinema yiyambura uburenganzira bwabo n'umuturage akamwambura ubwe umuturage agasigara adafite umurengera kuko burya umuturage arengerwa na leta iba yarazanye urwo rukingo so François Mutuyemungu ndagira ngo nawe kuri iyi ngingo ube watanga ibitekerezo urabona turavuga inama irimo ibihugu makumyabiri abayobozi n'ibihugu abayobozi n'amasosiyete ibihugu makumyabiri bavuga ku cyorezo cya covid ariko banareba n'ibindi byazaza bibaza niba OMS arikwiye gushyiramo imbaraga ngo ikoreshe icyitwa nk'itegeko nshinga ryayo kugira ngo ibashe gutegeka ibihugu nyine uburyo bigomba kwitwara no guhangana n'iki cyorezo cya covid ariko tunareba mu bindi bishobora kuzaza nk'uko babiteganya mu zindi generasiyo zazaza ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo François Mutuyemungu
murakoze Serge ibi ngibi nkeka ko kubona Kagame ari muri iriya nama ntabwo nkeka ko ari mu nyungu z'abanyarwanda ko twebwe twarangije kubibona abanyarwanda twarangije kumurunguruka ubwo twinjiraga muri lockdown ya mbere twaramubonye ntabwo byamubujije kujya muri za banyeye kujya gusenyera rubanda abata ku gasi kandi imvura ibanyagira mu gihe cya covid abizi ko yanatugiye rwo yakagombye kuba bakagombaga niba hari na gahunda zo gusenyera abantu bagomba kubihagarika we birakwereka ko we icyo ashaka ni ibyo avanamo amaramuko na ya high table yiwe yiberamo n'abafatwa ibihugu bakorana cyane cyane ko mubizi ko igihugu cy'u Rwanda cyabaye laboratoire yabiri yari ya amasosiyete pharmaceutique murabizi abifashijwemo n'abari ba Clinton na Bill Gates hari ibintu byinshi bijya kugeragerezwa mu Rwanda turabizi mwabonye nk'abari abana baza Rwamagana bakingiwe inkingo zikabagiraho ingaruka aho twabonye abana barenga magana ngahe bose babaye ibimuga nta muntu wabibaza ntawe wagira gute mwaje kubona indi miti yigeze kugeragerezwa ku bantu ya sida kugeza nubwo noneho bageragerezaga no ku bantu bazima mwaje kumva bari abantu baza Kimisagara mu Rwampara bagendaga bakabatera iyo miti babizi neza ko ari bazima ngira ngo bashaka kugira ngo bamenye ahari wenda uburyo iyo miti ireactinga mu mubiri w'umuntu yari muzima atarwaye ni benshi byabayeho mu by'ukuri urabona ko mu Rwanda ikibazo kiriho kakanya nuko dufite umuntu umunyagitugu utareba inyungu za rubanda ngo abanze atekereze kubigiye gukorerwa abaturage n'ibiki byose we ahita birebera mu nyungu z'udufaranga bamwihereye agashyira mu mufuka mu by'ukuri kandi koko tuzayibona ko OMS bwa mbere covid za mwemwe abonye ko ntago byari ikibazo ariko aho bavugiye ko hazazamo found harimo amafaranga mwabonye ko bayi program mu Rwanda yabonetse bagahita batangira gufunga kugira gute biri byose unako babikora kubera gusa inyungu abivanamo kandi mu byukuri ntibizabatangaze Kagame no mu commissionaire usangana ari amafaranga mu mubarizaho cyangwa mu kekeraho ntayafite muri cash bamuha izo miliyoni izo miliyari yazagira hariya n'ubundi agafata ya ndege yiwe agatangira kuzitema imirwi nka ya mpyisi bayisaba kugabanya inyama nyenyeka ko nawe buriya ayo mafaranga yose agenda abona agenda yajyana muri za lobbying ziwe n'abafatanyabikorwa biwe n'abantu ku giti cyabo bikwereka ko mu by'ukuri umugabo no mu komisiyoneri mu gihugu cy'u Rwanda ahagara inyungu z'abampatsi ibihugu n'abamasi yabiwe bakorana ariko mu nyungu z'abanyarwanda ntabwo ntekereza ko aba yicaye hariya atekereza abanyarwanda aba yicaye hariya atekereza ibyo azavanamo nabo bazungu baba bamuhaye iyo opportunity yo kuhaba cyane cyane ko tubizi ko atigeze agira agatima ko gukunda abanyarwanda kuko yaza kukagira nyuma ya jenoside u Rwanda rwabonye amamiliyari n'amamiliyari ku buryo yaza kuba ari umuperezida nka Magufuri ukunda u Rwanda nkeka ko buri muturage bafite amazi n'amashanyarazi ariko nta wakubaza amafaranga yagiye yibire muri za Panama Papers na he hose njya numva ko n'abazungu bamwe bajya bamutera hari ayo bagenda babiba bagira gute ariko ikigaragara cyo nuko none tubasobona gute ko umugabo yinjiye muri Kigali afite Kalashnikov na bote akakanya akaba yibitseho miliyoni 500 z'idolari n'amadege n'ibiki byose n'andi tutazi aho ajya kuyahisha birakwereka yuko umugabo agashushanyo kiwe yaragushushanyije iyo njya mvuga ngo Kagame yakoze coup d'etat ya FPR mu gihe abantu bari bagize FPR bari bakishimira intsinzi umugabo yashushanyije akantu kiwe abaca muri humye bashiduka igihugu arimo akigurisha gitera imirwi kandi koko yabigezeho aka kanya wa mugane nabonye n'abatituturutaremera baracecetse ntibakivuga nabo basigaye babona ko ibyo baharaniye ibyo barwaniye mu by'ukuri atari byo umugabo yashyize mu bikorwa yibere mu nyungu ziwe abanyarwanda bapfa bakira ntacyo bimubwiye ibyo arimo n'amadiru n'abari abazungu udutsiko dutoya babifatanyirije ariko ntabwo mu nyungu z'abanyarwanda akaba ari ikintu kibabaje cyane mu by'ukuri nk'umuntu twe tuzi ko afashe igihugu kivuye mu makuba ameze kuriya azagira byibuze n'izo muhe ariko ukabona ko ari umuntu wigize nk'insi ya rusahuzi iyo bitaga ngo incomba byuma umugabo ariba akiba n'amata y'abana mwarayibonye ko umugore baba mu by'amata y'abana umuhungu akaba mu byo gutwara amata gisi mu gihe birukanya ya rubanda umukobwa akaba mu by'amashanyarazi n'umukwe we urabona ko igihugu bagiteye imirwi ni Kagame n'umuryango n'agatsiko k'abantu bake ubundi bagafatanya n'abampatsi ibihugu bagakoreshwa bagasahura igihugu mu nyungu zabo ariko abanyarwanda barushaho kubatikirira kandi ko turabibona nigeze kuvuga ikintu kimwe ngo ni ikibazo cy'igihe naho ibindi byo bizagenda bibatamaza kandi muzabibona serije n'ubwo nta byinshi nabivugaho kuko ibyinshi birivugira njyamvuga nti bya Kagame byo ni ikibazo cy'igihe naho ubundi bizamutamaza ibyo yabeshye rubanda nta kintu agifite abwira abanyarwanda niyo mpamvu ubona amaze umwaka yaragiye mu ndake njya nibwira ko wenda yasubiye ku murindi ariko simbizi ariko mu by'ukuri icyo bita ngo kubeshya yabeshye abanyarwanda ngo muri 2020 abizeza ibitangaza 2020 agira ibyago haza covid guhunga igihugu ntacyo bishobora agomba kukigumamo ntacyo kiri kubwira abanyarwanda yahisemo kwibera mu cyumba urumva ko abanyarwanda bagwishije ishyano ahubwo twibaza icyo abantu baba bategereje kubera yuko igihugu aho cyerekeza ntabwo ari heza kandi koko cyetse ubirengagiza ibintu bigeze iwa ndabaga murakoze
urakoze cyane Comrade François mutuye mungu reka turebe Comrade uri ku murongo 3998 niba ushaka gutanga icyemezo kuri iyi nama ya OMS nayo ubona ifatirwamo imigambi ku banyarwanda cyane cyane ukibaza niba aricyo gikenewe mbere yuko tuvuga kuri izi raporo ebyiri tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ijambo ni ryanyu
ya ntacyo mbivugaho ntacyo mbivugaho serije ntacyo ntacyo
urakoze cyane munyemerere turebe kuri izi raporo hari raporo ya leta zumwe za Amerika yasohoye kurenganzira bwa muntu ndende cyane ibintu byaje bigarukamo n'andi mazina bagiye bongeramo mashya kuko ubu none harimo nka Rutesa bagina uyu bushize twavugagamo Kizito Mihigo tuzayigaruka mu bigano biri imbere ndizera ko mugenzi wa Jacksele hari n'ibindi arimo gutegura turarikira kuri abo biba cyangwa bari muri ibyo bibazo byose byo kunyereza imitungo y'abaturage ariko mbere ko turi kuri raporo gato hari commentaire twakiriye uyaragira ati nkuko twabivugaga ikibazo sa madeni ikibazo niki ni kuki Kagame asa madeni akayabona wa mugani Kagame asa madeni akayabona cyane hari ibihugu bisaba n'amadeni bikayabura ubundi bati mwarenze umurongo ntarengwa kubera iki Kagame asa madeni akayabona uyu nawe arakomeza ati Serge amadeni si mabi iyo ashowe muri profit project ikibazo nuko amadeni ya Kagame afata ni nka papier de toilette ha Rwanda Air Convention Center Kigali Arena n'ibipapuro bimeze nka bya papier de toilette bimufasha urakoze cyane uyara ati mwakoze kudutegura kino kiganiro ni byiza ko muzagaruka kuri iyi ngingo irebana n'ikibazo cy'amadeni kugira ngo buri munyarwanda wese yumve yuko kugira ngo umunyarwanda wese yumve yuko akagatsiko kabereyeho gukenesha abanyarwanda ariko nanone icyo abanyarwanda batamenya nuko aya madeni aribo bagomba kuzayishyura urakoze cyane reka turebe no kuri aya maraporo abiri reka wenda duhere kuri raporo ya Human Rights Watch yagaragaje itotezwa rikorerwa abantu bakoreshwa imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi urabona ko ikintu cya YouTube n'ubushize bari bafashe gahunda yuko bagifunga nyuma yabo baza kwisura bavuga ngo bati ntiyago tukigifunze ariko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu gutangaza amakuru baratotezwa nk'uko byatangajwe na Human Rights Watch kandi mwanabyumvise ku maradiyo nka BBC byatambutse muri ejo hashize ariko ni raporo nziza izishimangira itotezwa amaze iminsi rikorerwa abantu baba bakoreye umwuga wo gutangaza amakuru barimo nk'abanyamakuru mwarimu usanzwe mumenyereye
anyo Human Rights Watch yasohoye yagaragaje amazina y'abantu munani bamaze kwizizigwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda kubera ibyo bavugira kuri YouTube mu kugerageza kumenya impungenge za Human Rights Watch navuganye n'umuvugizi wayo ku rwego rwa Afrika Lewis Mood atangura asobanurira impamvu Human Rights Watch ifite izo mpungenge
Twahisemo kwibanda ku bibazo by'abantu bahisemo gushyira inkuru ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube.
Kubera iki kuri YouTube?
Twebwe muri Human Rights Watch kuva kera dukurikiranira hafi uko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwubahirizwa mu Rwanda. Icyo twabashije kumenya hashize imyaka mike ni uko hari abantu bamwe na bamwe yaba abanyamakuru cyangwa abantu batanga ibitekerezo byabo bahisemo gukoresha YouTube kugira ngo batangaze inkuru zabo cyangwa ibyo batekereza. Mu kubasubiza rero leta yatangiye gutera ubwoba gushyira igitutu ku bantu bahisemo gukoresha YouTube. Abantu bakoresha YouTube kugira ngo bakore itangazamakuru cyangwa bashyire ahagaragara ibitekerezo byabo barakunzwe cyane mu Rwanda. Twamenye ko hari abanyarwanda benshi bakoresha YouTube kugira ngo bamenye amakuru. Kubwacu rero Human Rights Watch abantu bakoresha YouTube kugira ngo batangaze inkuru cyangwa batange ibitekerezo byabo bafite uburenganzira bwo kubikora.
None bafite ubwo burenganzira ubwo si kubera kurenga amategeko baheza bagafatwa.
Bah écoutez, selon l'État, selon le gouvernement, ils sont dehors de la loi.
Umva leta ivuga ko badakurikiza amategeko, ariko twebwe muri Human Rights Watch ntabwo ari ikibazo cy'amategeko, ahubwo ni ikibazo cyo gucecekesha abantu bari mu gutanga urundi ruhande rw'amakuru rutandukanye n'urutangwa na leta. Nagwa nk'urugero, iyo hari umuntu uri mu gutanga igitekerezo cy'uko abona leta irimo kwitwara mu kibazo cya coronavirus, bafite uburenganzira bwo kubikora, bafite uburenganzira bwo kwibaza ku bisubizo bya leta. Ntabwo ari ikintu ushobora kubona mu itangazamakuru risanzwe mu Rwanda, kubera ko ubu mu Rwanda imbere mu gihugu nta bitangazamakuru byinshi bishobora gutinyuka gutanga ishusho nyayo yuko ibintu bimeze.
Au niveau interne, il y a pas beaucoup de presse qui va oser de donner une vraie version des faits.
Human Rights Watch rafite ibimenyetso byerekana yuko hari abantu bafashwe kubera kuvugira kuri izo mbuga batarenze amategeko y'igihugu, kuko guserura ibyiyumviro ni kimwe ariko kuba mukuri nako nikindi.
Mais oui, bien sûr. Il y a, par exemple, il faut prendre le cas très récemment de Chuma Hassan, qui était, qui est le propriétaire de Ishimi.
Kose, fata nk'urugero rwa Chuma Hassan, ufite Ishimi TV, watawe muri yombi ubashize umwaka. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa kane, 2022, igihe yari mu gutegura inkuru ku ngaruka za COVID-19, ku bantu bafite ubuzima buri manegeka. Yatawe muri yombi. Umushinjacyaha mukuru yasabye ndakeka ko akatirwa imyaka 8 yo gufungwa, kubera ko bavuze ko atari umunyamakuru nyawe. Kwa tari mkulikiza amategeko bahamu sabi imyaka 8 yose Chuma Hassan amaze hafi umwaka muri gereza ubashize ariko hafi y'umwaka 2 arekuwe none ibi bitanga ubuhe butumwa ku bantu bashobora gutinyuka gutanga inkuru kukuntu abantu bafite ubuzima buri mu manegeka bagirwaho ingaruka n'ingamba zo kurwanya COVID-19
touché sont impactés par les guidelines de COVID-19.
Lewis Mudge bugira Human Rights Watch ku rwego rwa Afrika yo hagati twavugana rero twagerageje kuraba ico u Rwanda ruvuga kuri izi mpungenge za Human Rights Watch ariko ntibya
twaditahuka ngaye nguko rero icyegeranyo cya Human Rights Watch kivuga itotezwa rya hato na hato rikorerwa abanyarwanda ribaniganije ijambo ku byo batangaza ibisi bishya ndakeka tutanabitindaho ahubwo no kwibaza ngo bizakomeza kugeza ryari ku rundi ruhande Leta Zunze za Amerika nayo ikaba yasohoye icyegeranyo kirebana n'uburenganzira bwa muntu uko bwifashe mu Rwanda ni raporo ndende ikubiyemo ibintu tugarukaho buri gihe abantu baburirwa irengero abicwa abafungwa abashimuswe utazi iyo baherereye ni raporo y'amapaje menshi tukaba rero tuzayigarukaho mu buryo burambuye ariko nabasaba kuyisoma kuko iri ku rubuga rwa State Department state.gov cyangwa utarayibona yasaba tukayimworereza muri PDF ku buryo yayisoma ikubiyemo nyine nk'ibyo tumaze bituganira Metro Rusagara bigarutseho birambuye nk'ibintu bireba na za torture ibintu bireba no guhungabanya uburenganzira bwa muntu cyane cyane abantu bafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko abantu baburirwa irengero abantu badahabwa a fair try cyangwa uburenganzira bwo kuburana mu buryo bwemewe bijyanye no kuhungabanya uburenganzira bwa muntu bize binashimangira ibyari byavuzweho muri iriya periodique review yabereye i Geneve aho ibihugu birenga ijana byari byahaye recommandation igihugu cy'u Rwanda kuko Businge yabishimiye akabibwira yuko bakiranye ubwuzu recommandation zatanzwe na bira bihugu birenga ijana harimo ibirebana na za arbitration cyangwa birebana detention zitazwi hakaba nanone yewe sinzi niba nabirondora ngo mbirangize kuko ni raporo ndende ariko ikingenzi cy'iyi raporo iza ni raporo ngaruka mwaka harimo ibintu nongiye kubona byagiye bigarukamo ko bitigeze bihinduka mu Rwanda nk'ibintu birebana no kwicwa ibintu birebana kurirwa irengero ibintu no gufungwa bya hato na hato ibyo twibandire mu Rwanda nubu tuganira maze kubabwira Patrick Mutware muramu wa Tawimbi washimuswe abanyamuryango mu gutabariza nari mbabwiye kuri Dani uheretse kwicwa bamusanze amanitse umutwe ngo yiyahuye hariya n'ibindi ubu turavuga baba hati tutazi iyo baherereye tukavuga n'abandi bantu urubyiruko muri iminsi ruburi rw'irengero ruzira ngo ko rurimo gutanga ibitekerezo byarwo kumara de Denise Rugendo kuri raporo sayigarukaho ntabwo turi buyitindeho ahubwo nakubaza ni wabonye miki niki watangiza abateze amatwi radita ukakuri mugoroba niki cya wabonye ko Amerika yongiye gushimangira cyane kuko muri rusange ni raporo ikubiyemo ibintu byose ntacyo wasize inyuma ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo.
Urakoze cyane Serge. Iyi raporo nagerageje ni raporo ndende nagerageje kunyuzamo amaso nihuta nko muri ibyo bita executive summary ni nk'inshamake cyangwa nk'imyanzuro cyangwa umusozo mu by'ukuri ni naho usangamo nkazi nk'ibyo umuntu yakwita mu kinyarwanda recommendations nibyo wa inama baba bari kugira igihugu cy'ukuntu mu by'ukuri ibyo babashije kuba barabonye bibateye impungenge ko icyo gihugu cyagerageza kuba cyabihindura ariko ikintu cyagaragayemo nuko u Rwanda ntago rwigeze ruhinduka usanga ntago ari ubwa mbere iyi raporo isohotse umwaka ushize yarasohotse guri gira soka mu by'ukuri n'iyi ngiyi ahubwo mbere yuko bayishyira hanze kuko ubu bizagira hagati mu mwaka barabanza bagasohora ibyo bimenyetso baba barabashije gukusanya noneho bagaha n'umwanya n'igihugu cyo kuba hari icyo cyabivugaho ariko ikintu abonye nuko iri bigaragara yuko mu by'ukuri ibyinshi bibera muri kiriya gihugu ubu bamaze kubimenya cyane cyane mu bijyanye no guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko bagiye bashyiramo n'amazina bigaragara ko baba baragiye bakurikiye icyo nabonyemo gishyashya ni nka kiriya Human Rights Watch nayo
ariko se komorede buke mu ijambo bamaze kubimenya cyangwa bitanzwe bizwi ahubwo nuko bongeye kubyabudetinga muri raporo nshya
barabizi igisigaye gusa ahubwo ntekereza urakoze kuba nkosoye igisigaye ntekereza nuko noneho bamara kubona yuko nta gihinduka ku byo baba bamaze kubona mu guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri abo bantu baburira irengero political motivated charges ibintu byo kubuza abanyepolitike urubuga rwo kwisanzura no gukora politike mu gihugu imfungwa zidafatwa neza gukomeza no kubangamira muri rusange nk'abanyamakuru n'abandi baharanira uburenganzira bwa muntu ibyo rero nibyo nabonye bagarutseho bavuzemo na Kizito barunge babigarukaho ko kuva yakwicwa kandi ari mu maboko ya polisi na n'ubu nta kigaragara cy'uko u Rwanda hari ubushake bwo kuba bakora investigation kugira ngo berekane mu by'ukuri ibimenyetso ikindi rero bavuzeho ni bari abanyamakuru aba kubu ngubu n'abanyarwanda benshi badasigaye bizera amakuru bakuye ku binyamakuru cyangwa se abanyamakuru muri rusange bakorera ubutegetsi buriho ku buryo ahubwo basigaye bakurikira amakuru cyane anyuze kuri za YouTube channel ku buryo rero basabaga yuko igihugu cy'u Rwanda nanone cyakomeza kugerageza kudakomeza kubangamira abanyamakuru batanga ibitekerezo byabo yaba ari abatanga ibitekerezo muri rusange cyangwa se n'abajya gucukumbura inkuru zitaba zatangajwe n'ibinyamakuru bigengwa na leta noneho bakazigeza ku banyarwanda muri rusange icyo rero nacyo bakivuzeho ariko Serge twebwe nk'abanyarwanda nta gitangaza nta gishyashya umuntu abonamo ahubwo icyo twebwe dushobora gukomeza gukora ni ugusaba noneho yaba ari ibi bihugu no muri biriya bihugu byatanze muri periodic review bagiye batangamo ziriya recommendation ko twabasaba ko noneho hafatwa ingamba kuko ibyo bagaragaje hashize imyaka myinshi babigaragaza kandi u Rwanda aho kugira ngo ahubwo rubikosore bigenda birushaho gufata indi ntera wabonyemo ko bagaruyemo Paul Rusesabagina muri raporo yindi y'umwaka ushize ntawari urimo ibyo rero byo gushimuta abantu ntabwo ari ubwa mbere icyo kibazo cyari kivuzweho icyo kibazo cyari cyerekanywe yuko leta y'u Rwanda isanga n'abatavuga rumwe nayo hanze byagiye biba nko mu bihugu byegeranye n'u Rwanda twavuga nka Uganda igashimuta abantu bayihunze ikabasubiza mu Rwanda mu buryo butemeranyije n'amategeko icyo rero kikaba ari ikibazo noneho aho bagenda bagasanga n'umuntu ari kure barangiza bakamushimuta bakamutwara igisigaye nuko ibyo bihugu nabyo byafasha abanyarwanda noneho bigafatira ingamba zikomeye igihugu cy'u Rwanda yaba ari gufata za mbarigo yaba ari kubashyiraho igitutu yaba ari no kuba rwose bababwira yuko noneho ku mugaragaro baba bazagerageza kwifatanya n'abanyarwanda bifuza yuko ibintu byahinduka kuko ntabwo twebwe nk'abanyarwanda tubona yuko FPR izahinduka n'ibitarigeze ibasha kuba yahagahenge abanyarwanda mu myaka 2027 ishize sinumva ko hari icyo bazahinduraho n'ikindi gihe tuzongera tubonera raporo nk'izo ngizo ahubwo icyakomeza gukorwa twebwe nuko twakwegera n'abo banyamahanga kugira ngo babe kuko turi igihugu kiri ku isi ntabwo turi mu turakarwa kacu twenyine ku buryo byanze bikunze tuba tugomba no kuzakenera n'abanyamahanga kugira ngo tubashe kubumvisha yuko dufite impamvu nyayo yo kugira ngo natwe duharanire uburenganzira bwacu dukureho ingoma mbi ikomeza kubuza abanyarwanda amahoro no kubungabanya uburenganzira bwabo muri rusange no kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu none tukaba twagerageza natwe gukuraho buriya butegetsi kuko ntago bazahinduka nk'uko nari mbivuze ntago niba batarabashije kubikora mu myaka 27 yose ikabishize bica abanyarwanda bagura irengero babafata nabi bakomeza gushyiraho iryo terabwoba noneho naho bahungiye bakabasanga bakabashimuta sinumva yuko hari ikindi abanyarwanda keretse uwinangiriye umutima ariko nta kindi gisigaye umunyarwanda cyangwa se abanyamahanga umuntu ashobora kuba yabereka batamaze kubona cyerekana ko buriya butegetsi ari bubi igihe cyo kugira ngo buhinduke buveho cyanarenze ariko ko igihe cyose ikintu cyiza kigezweho aba ari igihe cyakwishimirwa ku buryo rero tuhakomeza kuzajya dusaba abanyamahanga yuko badufasha urakoze cyane Felix
urakoze cyane komande se rugendo n'ikintu kumuje utabaturage ntabwo bakizera ibitangazamakuru urugero natanga n'ikiganiro twakoze kwa kabiri n'ijoro ubwo twavugaga uriya muturage warashwe na polisi ikinihira nyuma y'ikiganiro cyacu inkuru yahise yandikwa n'ikinyamakuru Muryango ndetse ejo hashize ikinyamakuru igihe cyaje kwandika iyo nkuru abaturage b'ikinihira bakaba baratwandikiye bavuga bati ibi bintu biradutangaje noneho bati Sipi Kabera aravuga ati uyu yaravuze ati ndabona cya kibazo cya kinihira cyabavugishije ariko se ni gihe ki umupolisi akora ikintu kikitwa ko yagitumwe na leta ikindi gihe akaba yagikoze ku giti ke urumva iki kintu cy'uburyo leta ihohotera abaturage bikagirwa ibanga bya bitangazamakuru twavugaga biri no muri raporo ndetse ukareba na yumerero wetu kubivuga ntabwo abaturage bakize itangazamakuru riri mu gihugu niyo mpamvu barimo gukora itangazamakuru ryabo ryigenga ku giti cyabo baripotinga amakuru bita ko atari umukungugu ariko usibye ko ntabwo ni hari aho bigorana kuko ikintu cyasohotse na gisigaye cyarataye agaciro muri media uyu munsi kuko umuntu arabyuka akavuga inkuru y'uko ashatse atageze no kugaragaza suruse aho ni ikindi kibazo wenda muri media sinabyinjiramo ariko nahise mbona yuko umuryango wahise wandika iriya nkuru tukimara kuyivuga tugaragaza ibyo abaturage kuvuga n'ibyo gutabaza iyo tubivuze ujya kwerukana biranditswe byandikwa nyuma ari kwikura mu kimwaro no kugaragaza yuko byari bizwi wenda byatinze kubikora bikwereka yuko icyizere ku baturage n'itangazamakuru gisa nkaho cyayotse bwana Serugendo
urakoze cyane nsubiza gatoya kuri icyo wari uvuze ndetse ngo ni ryari batandukanya kuba umuntu yakoze ikintu yaba ari n'umuyobozi cyangwa se umuntu ukorera inzego z'umutekano leta yaba yakoze igikorwa ku giti cye cyangwa se yaba yagituma Serije niba umuntu akoze ikosa nta udakosa ibihugu byose yaba ari n'ibihugu byateye imbere bigira abapolisi cyangwa se abakozi ba leta bakosa icy'ingenzi ni uko ibyo biba bigomba kumenyekana bigashyirwa hanze ikindi abo wabikoze akabibazwa naho biriya byo mu Rwanda n'icyo tubinengeraho gikomeye ni uko batubwira ati umuntu umushoferi wagonze Rwigara aracyafite igihunga tuzaba tumwerekana tuzaba tumukurikirana umwaka ugashira ibiri igashira itanu igashira ntibagire icyo batanga ku bijyanye na Kizito umuntu agafungirwa akaba ari mu maboko ya polisi mu nzego za leta yarangiza ngo uwo muntu ngo yitabye Imana bikarangira gutyo gusa ntibasobanure ese kuki niyo yaba ari we waba wabigizemo uruhare yiyahuye reka tuvuge nk'uko ibinyoma byabo bashakaga kubitwemeza ariko ubwo abo ngabo bari bashinzwe kumurinda abo bari bashinzwe bari bamufite mu maboko yabo leta bagombye gushyirwa ku mugaragaro bakabibazwa ariko ibyo byose ntibikorwa umuntu nka Boniface akaba afunzwe yarangiza akabura irengero ari mu nzego z'umutekano ari muri prison ibyo rero ntago bakomeza kuvuga ngo uwabikoze ngo yabikoze ngo ku
gitike
ku gitike none se niba yabikoze ku gitike kuko ibyo bitashyirwa hanze ngo ajye mu nkiko aburanishwe noneho bigaragare koko ko uwo muntu ibyo yakoze yabikoze ku gitike kuko akabibazwa nawe ku gitike ikigaragara rero ni uko leta nayo ibi bifitemo uruhare ubuyobozi babufitemo uruhare niyo mpamvu ibyo byose ntacyo bikorwaho kuko itabifitemo uruhare bya bakurikiranwa ababifitemo ababigizemo uruhare noneho byagaragara kuko ko ari abanyabyaha bakabihanirwa urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Serugendo reka dusubire kwa François niba kuri ingingo ya raporo ya Leta Zunze za Amerika nawe hari icyo wayibonyemo wanashimangira mbere yuko dusoza umwanya n'uyu iyi raporo yakiriwe ite Comrade François mutuyemo ngo
murakoze cyane Serge ntabwo nari nayirangiza yose ariko wa mugani nk'uko biriho ni ibisanzwe ni amakesezi amaze nk'imyaka icumi bagenda bongeramo amariste bikwereka ko urwishe ya nka rukirimo ariko ikigaragara cyo ni uko bajya bavuga ngo uyu munsi w'inkende wageze ngo ibiti byose biranyerera nkeka ko mu gatsiko bya binyoma byabo barabibeshye igihe cyarageze urabona ko kamemu communauté internationale hari ibintu birimo guhindura hari birimo kuvugwa si uko batabibonaga barabibonaga ariko nuko hari ngiye nkeka ko bari bagifitemo inyungu ku gatsiko ariko urabona ko hari byinshi bagumya bagarukaho kandi nkeka ko atari byiza ku gatsiko kuko agatsiko kari kumuterimuko byo nta utayibona none se niba ibya bihugu byamufashaga ari abo banyamerika ari abo bongereza ari abo banyaburayi bose bazi ngo mucyarapfuye batahanutse muri esikariye ariko abavandimwe biwe bagasanga yakubiswe inyundo mu mutwe tukabona umuntu nk'uwo bitaga uriya mupolisi mukuru cyane ufite ipeti ryo hejuru cyane bitaga Gashagaza bamusanze indera hariya ngo bamusanga n'akagozi ka televiziyo mu ijosi ukabona umuntu nka Kizitunga ishuka ukabona nka Metre Mutunzi hariya kuri sitasiyo ya polisi indera ngo yiyahuje icupa rya byeri iryo icupa rya byeri warimuhaye ariko turabizi ko bamwishe bakamugira aribo babikoze tukabona abantu nka Banyamata urabona ko tukabona abantu arwigara ngo baramwishe se bahamugani koko ariko wa mushoferi wamugonze ntabwo turimo kuyigeza aburana duheruka batubwira ngo ari mwihamuka ridashira niba aragiye muri kuma ntabwo tubizi ariko ikintu abanyarwanda bagomba kumenya ikamyo yagonze Rwigara bavuga ko ari ikamyo ya kirisisi ariwe wakagombye waje n'ubundi kuba ari wewe ubicishije wagambaniye Patrick Karegeya iyo coincidence se y'urupfu rwa Rwigara hazamo n'ikamyo y'umwicanyi mugambanyi nk'iyo n'iminu wamubona nuko ibibazo ukabona nk'umuntu rwa Bukamba ngo yirashe amasasa atatu ariko turabizi baramwishe tukabona uriya wayoboraga universite y'Ikibungo njya mupadiri tukabona baramwishe tukabona mupadiri uwo bitaga ekonome wa Ruhengeri baramwishe barangije imodoka bayijugunya munsi y'umukingo ngo bagire ngo ni agisida ariko dusanga nta n'imyenda yambaye ngena n'ahanyuze icyo gihe bya bintu biteye ubwoba kubibona kubona ko umuntu akora agisida akakaza kwisanga yambaye gusa nta myenda yari yambaye ese agisida ushobora kugeza ukora agisida y'imodoka n'imyenda wari yambaye yose ukayivamo tuza kubona uriya ekonomi nawe w'icyangugu warimo yubakisha hoteli murabyibuka baje kumusanga muri Nyungwe bamwiciyemo bikwereka ko ibyo ari byo byose nkeka ko amaraso y'abanyarwanda amaze kumeneka yabaye menshi kandi nyeka ko noneho ya mahanga yajyaga mutsingira ikibaba batangiye kubona ko igihe kigeze ngo Kagame na sistemu yiwe bagende niyo mpamvu ubona nabo basa n'abarimo guca gutema ibiti n'amabuye ariko mu by'ukuri tujye tugumya tubabwire ngo ikibabaje cyane n'aba bantu bagumya kujya inyuma ya sisteme abo twita izo ntore tujye tuzibwira njye bijya bintangaza cyane hari igihe njya mvuga ngo niba abantu barabonye uburyo bahizeho bita interahamwe babashinja ubwo bwitanye n'ibiki njya nibaza niba abantu bajya batekereza ibyo buriya butegetsi bwa Kigali bwirirwa bukora impfu z'abanyarwanda impfu z'abo bakongomani niba bajya batekereza uko bizarangira kandi ntabwo ari kera ikigaragara cyo muri mapping irimo birasohoka ntabwo ari by coincidence tubona uriya mwongereza agiye gusohora kiriya gitabo kindi kije kuza cyunganira icya Judy Rivera barwanye nacyo ariko cyabananiye kiranga kirasohoka
cyasohotejo comrade
nagitumyeho ndagitegereje cyagombye kongeraho n'umunsi cyangwa ejo ariko buriya hari impamvu yacyo kuba na timing nibyo tuba tuvuga ngo umunyagitugu baramukoresha igihe cyagira akagenda umuntu bita Saddam Hussein yabaye igitangaza mu ntambara ya Iraq na Iran bamuha byose akajya atera za akoresha za chemical weapons cyangwa armes chimiques bica bariya abantu muri za Iran kuko bamurangije bamuvanye mu mwobo kandi mwarabibonye twaje kubibona na mu mbuto yabaye igihangange yajyaga agera i Burusera abiri bose bagatitira ariko umunsi wo kugenda bamutereje Kagame wari wiviriye hari azatoro bikwereka ko na Kagame nawe inteko gatangiye guhumurirwa n'impinduka kandi ko bizagenda abaye umuntu w'umugabo igihe kiracyariho yagatumije abanyarwanda bakicara kuri table ronde bakagira ibyo baganira nubwo ibya mbere yabiciyemo akabitisibiranya akavamo buriya akavamo iriya jenoside akaza kuvamo ibibazo abanyarwanda bahuye nabyo byose n'uyu munsi wa none bigikurikirana n'akarere nkeka ko Kagame aba ari umuntu w'umugabo atakwikunze yakagombye no gutekereza ku mugore n'abana hazabasiga kubera yuko nkeka ko akakanya bariho neza barakwibwe bashaka bico bashaka ariko nkavuga ngo igihe kirimo kiraza kandi bari mu ikorosi rikomeye uko bizagenda kose turabizi ko sosiyete nyarwanda izagira icyo izababaza ushobora kuba ntazaba nkiriho rero ushobora kuba utazaba ukiriho naho bagenzi bashobora kuba atazaba akiriho ariko icyo nahamya nanakwemeza ni uko igihe kizagira kandi ntabwo ari kera Kagame n'agatsiko bakabazwa ibyo bakorera abanyarwanda n'akarere muri rusange nicyo kintu nakagombye kubwira abantu bakomeza kujya gutsimbarara kuri iriya leta ya FPR ko atari kera byanze bikunze ibyo bakorera abanyarwanda bazabibazwa kandi tuzabibona ntabwo ari kera birimo birigaragaza biratse amarenga umugabo kuba amaze umwaka ari mu ndake yihishe si uko abikunda Nkurunziza niwe wigeze kuvuga ikintu njya nkunda kuvuga Nkurunziza cyane ati buryo ubona inkende iri mu giti mu bushorishori ntabwo ubishaka kuba iriyo yakagombye kuba iri ku butaka ikina n'izindi nyamaswa Kagame nawe yishyize mu bamushyize mu bushorishori kandi burya seje njye nkubwira ntuzigere ubona imbwa yurira igiti nuzabona imbwa mu giti uzamenye ko hari umuntu wayishyizeyo kugira ngo uyivaneyo ni uko ugomba wa wundi wayishyize n'uwimanura ariko kantu sinzi niba ubyumva ari naho abantu bagomba gushyira imbere diporomasi cyane bariya abantu bamushyize hejuru nabo bazanamumanura ni ikintu abantu bagomba kubona Nkurunziza yarongeye avuga akandi kantu kuba uno munsi bidashoboka ariko ejo bizaba bishoboka n'ikibazo cy'igihe Kagame kaganya tuzi mu myaka icumi imyaka itanu ishize na rya vugunyo yavuga ngo bizacahe ngo muzihe nzira twebwe dutangiye kubona inzira bizanyubamo turimo turayibona nabo kandi barayibona ni uko bange bakinangira ariko ari abantu b'abagabo bakicaye hamwe bakaza tukaganira tukajya ibyo tuvugana abanyarwanda bakareba uburyo bakemura ibibazo bitongeye gusubira muri biriya batumijemo muri za 90 erega Mandela yarebye kure aho kugira ngo akore vengeance cyangwa agire gute yahisemo kuzana ikintu cyo kubabarirana abazungu n'abirabura muri South Africa bagira aho bahurira bashyira amategeko imbere urirenze rikamugonga Kagame n'agatsiko nabo
bakagombye gutangira gutekereza barimo barabihisha hanze bohereza imiryango abagore babo n'abana babo wenda ngo bazasigara ngo bahangana ariko hari ikintu bajya bibeshya mu mbutu yigeze kuba ari igihangange afite izo ngabo afite ibyo byose ariko igihe cyarageze nta n'umwe yitabaje na Bush yajyaga ajya gusura uko ashatse buri wa gatandatu abana bajya gukorana iveriseri we ntibagize bashaka no kumenya ko yabayeho na Kagame nawe buriya nkiga ko ariko bizagenda kandi koko niba hari umuntu wamvuye mu karere no mu Rwanda nta muntu uzakumbura buriya butegetsi mu by'ukuri cyokora ndavuga ngo igihe kiracyariho bakagombye gusubiza ubwenge ku gihe Serge nawe mpagarikiye murakoze
urakoze cyane n'igihe kiraturangiranye reka ngushimire rero Comrade François mutuye mungu waje kudufasha ugira ijoro ryiza udushakire igihe muri iyi minsi hari ibibazo ngira ngo tuzaganireho bya Centrafrica urabona nubwo perezida ngo yarahiye manda yindi ariko ku ruhande rw'abarebere urabona ko François Bozizi nawe yatorewe kuyobora uriya muryango w'abarebere tuzabiganiriza abanyarwanda mu minsi iri imbere na bunyara babinyandikira ariko nta mwanya wo kujya kubiganireho
ibintu bishyashya amakuru arahari dore ko na Kigali nayo ikomeje kongirayo abasirikare cyane hamaze kugeraho hafi burigade ebyiri mu buryo bw'ibanga buhishe hari amakuru menshi cyane barimo atambuka tugenda turimo kwegeranya ariko mu minsi iri imbere tuzaba dufite ishusho yabyo
urakoze cyane rwose ndizera ko iyo ngingo tuzayigarukaho mu cyumweru gitaha nk'uko mubyumva François rero hari byinshi azi azatubwira Komande Serugendo igihe kiraturangiranye ni amasegonda 30 yo gusezera abo twabanye kandi ngushimire ko witeye kino kiganiro kandi nongere nkurarikire ko n'ibindi biri imbere ukomeze uze hari abadushima kuri YouTube rwose bagushimira na François mu bitekerezo mwatanze kandi bati Serugendo twamubonye François bari basanzwe ndamubona ku zindi radio ariko nawe tuzamuzana ubutaha murebe abandi bazakomeza baza abantu rero barimo barandika bashima bati urakoze cyane kugenda twogereza bamwe mu bayobozi tunababona mu masegonda 30 niba ari ubutumwa wa soreza aho tugasoza
urakoze cyane Serge nasoza ngushimira we wadutumiye nkaba nshimira n'abanyarwanda kandi bararikira mbasaba yuko bakomeza gutinyuka tukaba benshi duhangara kariya gatsiko gakomeje gutsikamira no kwica abanyarwanda no kubayobora nabi tukazakora uko dushoboye ku buryo kava urakoze rero Imana ikomeze ibarinde
urakoze cyane Comrade Serugendo reka nongere ngushimire nshimire Major Rutayimba twatangiranye nshimire Comrade François Mutemungu waje kutwunganira namwe mwese mwatwandikiye ibitekerezo byanyu turabakunda kuri Radio Itahuka mureke dusoreze ahangaha tuzakomeza ejo mu kiganiro cy'isaa 9 n'igice ku isaa Washington DC isaa 3 n'igice ku isaa Kigali mu Rwanda niba uruseri mu Bubiligi pari mu Faransa ikiganiro cy'ubukene mu bibi by'abaturage mutegure kandi mukagezwaho na Comrade Edouard Kabagema turabakunda munani w'agaciro nahe
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura kinyu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Goodbye.